ntuzonsendiso teka ungo kulubira. Tie nituwela mitse mitu ya tusopano kumawape mpelo. Ndi mitu ya tuwela mitsidwa. Ine ndikudabwa ngati pali zope mpa zapadera ziri zonse zimene mungafune zidziwike pa masopa Mulungu, mungokweza dzanja ndipo basi pansi pa dzanja lanulo mungogwirizira chope mpa chanucho. Atate akumwamba, ife tili oyamikira chifukwa cha ichi nthawi ina kusonkhana pamodzi mbali ino ya muyaya. Ndipo ife tikuyembekezera mawa uno kukukonzanso kwa mphamvu kuti kubwere kuchokera kwa inu, kuti zitilimbikitse ife chifukwa cha ulendo umene uli patsogolo. Ife tasonkhana mongana achihebri anachitira mmawa molawirira kuti akatenge mana amene anali ataperekedwa kwa iwo usikuwo, kuti akawasunge iwo kudutsa mutsiku lotsatira. Ife tasonkhanira mana auzimu mmawa uno kuti atipatse ife mphamvu ya pa ulendowu. Pansi pa aliwonse amanjawo amene anakwezedwa mwamba, inu mukudziwa zonse zimene iwo akuzisowa Ambuye. Ndipo ine ndikupemphera pemphero langa ndi lawo pamaso panu kuti inu mupereke chosowa chilichonse chimene iwo akuchifuna. Muchilitse odwala ndi osautsika Ambuye. Ife tikudziwa kuti inu ndi Mulungu, ndipo mukhoza kuchita zinthu zonse, ndipo munalonjeza kuti mudzachita izo ngati ife tingachite monga nyimbo yati uzira ife kuti tichite, kungokhulupirira. Ndipo monga ife tinamva mawu a ulemerero, kuyenda ndi kuyankhula ndi mfumu. Tsopano Atate Mulungu, adalitseni mawu anu pamene iwo azipita mmawa uno, ndipo mulole iwo akapeze malo ake opumulira mmitima mwathu, kuti iwo akakhoze kubereka zinthu zimene ife tikuzipempha Atate. Mudzina la Ambuye Yesu ife tikupempha izi. Amen. Mukhoza kukhala. Zikomo inu Mulungu. Ine ndikukhulupirira izo zinanenedwa. Ine ndinali wokondwa pamene iwo anati kwa ine, tiyeni tipite ku nyumba ya Ambuye. Tikunyamuka ku Hot Springs dzulo, mbale Mo anati, mbale Branham anati, inu simungapite uko Texas ndikukakhala nane ku msonkhano wa ukulu kumusi uko, anati kukapumulira masiku angapo. Ine ndinati, ine ndili ndi misonkhano iwili mawa. Iye anati, misonkhano iwili? Ine ndinati, eya. Anati, mwamphamvu mmene inu mukulalikirira kuno? Anati, mwamuna amayenera kupuma kwa sabata ukatauli wonse wa iyo? Anati, inu mumutenge mbusa akalalikira uthenga wake wala Mulungu mmawa ndi zina zotero? Anati, kenako iye amapuma sabata yonse. Ndipo kenako, ndipo mwina mwake iwo umakhoza kukhala wa maminiti sate kapena china chake. Ndipo anati, inu munalalikira pafupifupi maola awiri kapena atatu kuno panthawi. Anati, kenako tsiku ndi tsiku, ndipo nthawi zina kawiri pa tsiku, ndipo kenako nkupanga mzere wa pempero kuzindikira za mumtima konseko. Anati, tsopano inu mukuti mukupita kwanu mukakhala ndi misonkhano iwiri la Mulungu? Ine ndinati, inde Bwana. Anati, inu mumachita motani zimenezo? Ine ndinati, thandizo langa limachokera kwa Ambuye. Mukuona ola lata monga wina wake amanena kanthawi kapitako mupemphero pamene ine ndimangolowa, ola lata. Ndipo chosowacho ndi chachikulu. Ndipo ife tili pano kuti tidzayesere kuyika gawo lathu kuti tidzathandizire ola lalikulu ili limene ife tikukhalamo. Tsopano Ambuye akalola usiku uno, ine ndikufuna kuti ndidzayankhule paphunziro, kodi moyo wanu ndiwakhalidwe kwa uthenga? Ndizo ine ndikufuna ndidzajambule zimenezo. Ndipo tsopano ine sindikudziwa ngati wati ajambule izi mawu uno kapena ayi. Ine ndikuwaona ena muchipinda umo muli ena a anyamatawo mmenemo. Ine ndikuganiza ndiwo. Ine ndimaganiza kuti mbale Nevo achita izi. Ine ndinamupempha la Mulungu lapitali basi kuti iye adzakhale ndi yake, adzapitilire ndi uthenga wake, ndipo kenako nkumapitilira nkudzandilola ine ndidzagwetserepo china chake pambuyo pa iye. Koma ngati iwo akufuna kuti adzajambule phunziro la Sunday school, bwanji izo zikhala bwino. Ndipo kenako Ambuye akalola la Mulungu likubwerali zimenezo ngati Ambuye adzaloleza, ndipo zikadzakhala kuti tili kuno. Ine ndikufuna kuti ndidzayankhule pa phunziro limene ine ndakhala ndikulifuna kwa nthawi yayitali. Ndipo ndinalonjeza kuti ndiziyankhula mauthenga ngati amenewo kukachisi oyamba, mauthenga ojambulidwa awo. Ine ndikufuna ndiutsutse mbado uno chifukwa chomupachika Yesu Khristu. La Mulungu likubwerali mmawa Ambuye akalola. kusalola. Ndipo tsopano usiku uno pa 7 kologo kapena half 7 ndi uthenga wa kodi moyo wanu ndi wakhalidwe. Tsopano nthawi zina poyankhula pa mauthenga awa monga choncho, ine ndimanena zinthu zimene zimakhala zodula mwamphamvu. Ndipo ine kwenikweni sindimatanthauza izo kwa mpingo ukuno kapena china chake. Inu mukukumbukira pamene ine ndikuyankhula zimenezo zimapita kuzungulira pa dziko mukuona. Ndipo ife tili ndi dongosolo la tepi kuzungulira dziko. Ndipo iwo amatenga mauthenga awa kupita nawo kunkhalango ndi kuli konseko. Ndipo mzimu oyera nthawi zina umanditsogolera ine kuti ndinene china chake, chimene chikhoza kukhala chinthu chomwecho chimene iye akufuna kwa wina wake kumusi ku Australia kwina kwake kapena china chake. Chotero mwina mwake zochitika zina inu mukhoza kunena kuti chabwino, tsopano zochitika zimenezo sizichitika kuno. Kodi iye amanena zimenezo chifukwa chiyani? Mwina mwake zimenezo ndi zakwina kwake inu mwaona. Chotero eya ine ndikutsimikiza kuti anthu inu mukumvetsa zimenezo kuti mauthenga awa sakulunjika kwa aliyense. Iwo amangolunjikitsidwa kwa mpingo wonse konse konse. Ndipo chilichonse chimene Ambuye angatitsogolere ife kuti tichinene ndi kuchichita. Ndinali ndi nthawi ya ulemerero uko ku Hot Springs ndi pa msonkhano wachikale wachi Pentecost. Ine ndikutsimikiza kuti ambira inu ndi okhutitsidwa kuti awo ndi anthu achi Pentecost kumusi uko. Kuyambira inu amene munapita kumeneko. Chabwino, basi ine sindikulidziwa gululo, ine ndinangoganizira kuti ndipite kumeneko kwa sabata, ndipo ine ndinapereka masiku awiri kapena atatu. Koma ine ndikufuna kunena chinthu chimodzi, mumsonkhano umenewo iwo ndithudi anali ndi chikhulupiriro kuti akhulupirire, ngati aliyense wa inu munali kumeneko, chimene ine ndikudziwa dona uyu apa, wakhala pa ngodyayu, ine sindikudziwa kuti iye ndi ndani, kapena pomwe apa ine ndikudziwa iye anali kumeneko. Ndipo ine ndikudziwa abale angapo anali kumeneko, mbale Jackson, iwo mbale Palmer. Ndizo zimene anthu amapeza pamene wakhala ndi chikhulupiriro. Mukuona, munaona mzere wa pempero uja, panalibe mmodzi amene anabwera kapena kutuluka koma amene Mulungu anawachiritsa. Mukuona, mukuona, ndipo chotero pamene iwe ukhala ndi chikhulupiriro. Ndipo chinthu china, pakhoza kukhala ena inu, mukhoza kusamvetsa kutengeka kumeneko, kuvina, kufula, chabwino. Iwo basi, iwo sakuyangana kwa munthu wina aliyense. Iwo amangofula pamaso pa Mulungu. Mukuona, izo ndi zabwino. Koma ine ndikufuna kunena kuti ndi amodzi agulu looneka loyera la akazi amene ine ndinayamba ndawaonapo. Tsitsi lalitali limenero, ndipo anthu ochokera kunkhalango uko kuchire. Koma ine sindikukhulupirira ndinamuona aliyense pozungulira amene anali wooneka mwamakono, inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Wokhala ndi mitundu ya zopoda zonse ndi zinthu. Izo zimaonetsa ine ndikhoza kusagwirizana nawo mu zonse zomwe iwo amaphunzitsa, koma ine ndithudi ndikhoza kugwirizana nawo pamenepo amenewa amaoneka ngati a Khristu kwa ine. Chotero Ambuye ananditsogolera ine kuti ndiyankhule pa phunziro dzulo kapena dzana masana, basi kamodzi kenanso Ambuye. Ndipo ngati mpingo enayo kumeneko sana dziwe, ine ndinachita zimenezo ndicholinga, chifukwa Ambuye ananditsogolera ine kuti ndichite zimenezo. Gulu laling'ono limenero limalowerera mu china chake, ndipo Ambuye anathandizira izo kuti ndichite izo. Chotero izo zinangokhala zodabwitsa, ine ndithudi. Inu mukudziwa zinthu zimakhala zikuchitika ngati iwe sukhala ndi diso la uzimu, iwe umalephera kuzimvetsa izo. Mukuona, iwe umayenera kuyang'ana mtsogolo kwa zinthu zimenezo. Ine ndimalowa, ndipo mbale Angren uyu ndiyo pafupifupi nthawi yachiwiri ine ndamumvapo mwamunayo akuimba. Basi pamene ine ndimalowa mchipinda iye anali akuimba, ine ndimayenda ndi kuyankhula ndi mfumu. Ine ndinaganiza kodi zimenezo sizokongola momwe kuti mfumuyo nthawi zonse, mukuona, kuyenda ndi kuyankhula izo zikutanthauza kuti ndi chiyanjano chosadukiza, osati kokha mutchalichi, koma paliponse kuyenda ndi kuyankhula ndi mfumu. Ndipo pamenepo ndinayang'ana mmwamba pa khoma, ndipo panali khadi litamatirira pa chithunzi cha ching'ono mmenemo, chokhala ngati chochitika chimene munthu wotchedwa George Todd anali nacho anandijambulira ine. Ine sindikudziwa chifukwa chimene mwamunayo anachitira konse zimenezo, mwina mwake mwina iye sanaganizire basi, ndipo iye anajambula icho, ndipo icho ndi chithunzi cha phiri uko kunkhalango, ndipo mtsinje ukuchita mafunde. Ndipo kumbali ina ya mtsinje kunali kutayima gwape ndi mphalapala, makutu awo ali mmwamba akuyang'ana kutsidya kwa mtsinjewo. Ine sindikudziwa ngati bambo Todd ali pano. Ine sindi kwa adziwa iyo, koma ine ndikufuna kuti ndinene ichi. Ambuye anandia ankula ine pamene ine ndinayangana pachitunzi icho. Ndipo mwina mwake iye sama adziwa pamene iye anali kujambula icho. Mukukumbukira nkhani yanga ya ingono ya gwape amene mzanga ankafuna kumuombera ndiko liza kake, chabu ino. Iye ali pamenepo ndi mwana wake momwemo, mphepete mwa madzi amoyo. Mukuona kudzodza mmene gwape wakholo ndi mwana wake anali pamenepo. Ndipo ine ndinaganiza inde, ndipo kumbali inayo kumene kuli pafupi ndi mitengo yobiriwira. Ine ndinali ndi kholo ndi mwana pamenepo na nenso, amene akudikilira kumeneko. Ziko moinu mbale George Todd, ngati mwamuna ali pano mmawa uno. Tsopano, ine ndikanakhala ndi phunziro la Sunday sukulu, ine kawiri ndimatalikitsa izo. Pali china chake chimene chakhala chikuyendaenda pa mtima panga, ine sindikudziwa kuyambira dzulo. Tsopano ife, ngati Ambuye ndi phunziro, ine ndikukalamba, ndipo ine sindikudziwa kuti ndikhala kuno nthawi yayitali bwanji. Koma pali funso lalikulu muchalichi, limene lapangitsa amuna kusiyana ndi malingaliro osiyana-siyana. Chimodzi-modzi monga kudya kwa Apulo. Ndipo ine ndinalalikira pa uthengawo, ndipo ine ndikukhulupirira molimba, ndikhoza kutsimikizira izo mwa malemba, kuti iwo sanali maapulo. Mukuona, zinayambitsa chisokonezo chochuluka. Chotero mwina mwake ife tisana nyamuke, ife tikuyenera kuti tibwerere tsopano mupafupifupi masiku sate inu mukudziwa kubwerera ku Arizona. Ndipo chotero ngati ine ndisana nyamuke, Ambuye akalola, ine ndikufuna ndidzatenge lemba. Ndipo musadza jambule izo, ngati wadzatero musadza gulitse tepiyo. Musadzalole kuti iyo idzatuluke. Ine ndikufuna ndidzafotokoze chona di cheni chachikwati ndi chilekano. Ilo ndifunso. Ndipo ano ndi maola otsiriza amene pamene zinsisi zonse za Mulungu ziyenera kutsirizidwa. Ndipo dzulo ndikubwera kudutsa mapiri pafupifupi masana, mzimu woyera umaoneka kuti ukunena kwa ine ukajambule izo, ndipo ukazisunge izo. Ine sindikudziwa chifukwa chake, koma choonadi cheni chachikwati ndi chilekano. Ena iwa amati, anthu akhoza kukwatirana ngati watalumbirira kuti amakhala mu chigololo. Ndipo ena amati, chabwino, ngati wakuzunzana wina ndi mzake, ndipo iwa akulephera kukhalira limodzi, ndi zabwino kumakhala pa dziko lapansi mwa mtendere kusiyana ndi kuti uzikhala ku Gehena uli pa dziko lapansi. Ndi mafuso onse osiyana-siyanawo. Ndipo ena amawakwatira iwo basi mwa njira yachikale iliyonse, ndipo ena amafuna kukonkha madzi oyera pa iwo ndi kuabwezera iwo ndi kuti iwo sanayambe akwatirapo. Ndikuadalitsa iwo ndikuabwezeranso iwo kumpingo kachiwiri. Pali mitundu yonse yachisokonezo. Koma ngati pali chisokonezo chochuluka chomwecho, pali choonadi pena pake. Ine ndikukhulupirira, ndipo ndikunena izi molemekeza. Ine ndikukhulupirira Ambuye aulula izo kwa ine. Ndipo ine choonadi. Ndipo ngati izo zingafike pakati pa mipingo, izo zingakangambe chinthucho mzidutswa. Chimene mwina mwake ziyenera kukhala chomwecho. Koma ndizo ine bola ndingowalola azibusa. Ndingowalola azibusa mipingo adzatenge tepiyo. Ndikuwasiya iwo akayimbe iyo, ndiyeno iwo akhoza kutsogolera kuyambira pamenepo chitsogolo. Koma ine ndikufuna ndidzango jambula izo kuti ndidzawasonyeze choonadi cheni cha izo. Ine ndikukhulupirira kuti ola lake ndilino pamene zinsisi izi zili zoti zitsirizike kutsirizika. Izo zakhala zikukhudzidwa monga momwe ife tinanenera kudutsa mibado za matepi, monga ife tinabweletsera zisindikizo zisanu ndi ziwiri izo ndi mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ndipo tsopano ife tikuyang'anizana ndi nthawi ya malipenga asanu ndi awiri, ndipo kenako miliri. Ndipo mwina mwaka ife tikhoza kudzayika msonkhano wa masabata awiri ndi kudzazika ziwiri zonsezo pamodzi. Ine ndikufuna ndidzajambule izo. Ndiyeno pambali pa zimenezo, ine ndikuyesetsa tsopano kuti izo ziwerengedwe ndi kupanga mabuku kuchokera pa zimenezo la mibado ya mpingo. Mabuku 7 ambado wa mpingo, matepi 7. Ndi kuzipanga izo moteromo. Ife tikhoza kuzipanga izo mochipa mmene ife tingatere, kuti aliyense adzakhoze kudzapeza. Kenako, ngati Ambuye achedwa, ndipo ine kumasunthabe chitsogolo, inu mudzaona kuti zinthu zimene ine ndanena mudzina la Ambuye zidzachitika chimodzi-modzi, basi monga mmene izo zinanenedwera. Sizinayambe zalephera apo apobe, ndipo zina za izo ziyenera kudzachitika mtsogolo. Ndipo ine Ine ndikudalira kuti Ambuye atirola kuti ife tichite zimenezo pakali pano. Ife tidzawadziwitsa anthu panthawiyo chifukwa pali ambiri amene akufuna kudzabwera ndi kudzamva zinthu zimenezo. Ndipo ine ndikuyamikira zimenezo. Ngati sipadzakhala aliyense wokhulupirira izo kapena kudzamvetsera izo, zingandichitire ine ubwino wanji kudzayima pano kudzanena chilichonse chokhudza izo. Mukuona? Izo zikhoza kukhala ngati kuponyera mkate m'madzi. Izo zingakhale ngati pakanati pasakhala aliyense woti akhulupirire izo, ndiye izo zingadzakhale ngati kuponyera ngale kwa nkhumba. Koma pali masauzande kuchulukitsa masauzande amene amakhulupirira izo. Mukuona? Ndipo iwo amagwiritsitsa ku mawu aliwonse. Ndipo ife tikufuna tidzabweretse mwambiri mmene tingathere pamene ife tidzakhale okonzeka kukhala ndi misonkhano iyi ndi kwa ulemerero wa Ambuye. Ndipo ife tikudalira kuti Mulungu adzapereka izo kwa ife. Ndipo ine sindikufuna kuti ndidzakhale nazo izo kufikira ine ndidzadzodzedwe mwau Mulungu kuti ndichite zimenezo. Mulungu ali nayo nthawi ya chilichonse. Mukuona? Inu musamapite kutsogolo kwa izo. Ngati inu mudula tili guano asanati iwo akayika chokololera mmenemo iye asanakwime, inu muluza gawo lalikulu la tili guano. Mukuona? Chotero pamene chikwakwa chakonzeka kuti chimwete, Mulungu adzachiponyera icho mmenemo. Zikatero ife tidzapita kukakolola. Koma ine basi, pamene ine ndipinjika monga choncho, ine ndinaganiza ndizisasa izo mukanthawi pang'ono. Tsiku lonse dzulo ine ndimalephera kuti ndizichotse izo mmalingaliro mwanga. Usiku wonse, usiku wathawu, ndinapita kokagona pafupifupi 12 koloko. Ndinali ndikugona kwa pafupifupi maola atatu usiku wa dzana. Ndipo usiku wapitawu ine ndimalephera kuti ndigone. Mabe china chake chinati jambula zimenezo chikwati ndichilekano. Mukuona? Chotero ine Ambuye akalola ngati izo zikhalebe pa mtima wanga, ndipo Ambuye nkundionetsa ine zina zochuluka za izo chabwino, ndiye ine ndikhoza kudzajambula izo. Mukuona? Koma kumbukirani za atumiki wokha, inu mudzabwere koma ndikudzamvetsera. Koma tepi yopayokha mulole maona, chifukwa iyo ikapita pakati pa osonkhana, ndipo ena ndi ambaliyi, ndipo ena ambaliyo, ndipo amatengapo malingaliro awo. Ndipo ine ndikufuna abale otumikira kuti akakhale nayo iyo mukuwerenga kwawo kwawo, ndipo ndiyeno nkuwasiya iwo akayambire pamenepo, chifukwa iwowo ndi amene ati adzakayankhire. Ndi iwowo amakonda kupita uko ndikukasewera iyo kwawo weruza malo enawa. Eya, kuona zimene Ambuye ananena zokhudza izi, chikwati ndi chilekano. Izo ndizopatulika kwambiri kuposa mmene anthu akuganizira kuti izo zili. Ndipo izo zidzagwirizana bwinobwino ndi mbewu ya serpenti. Basi chinthu chomwecho kumangosunthira mtsogolo ndizo zinsisi zimenezo. Kumbukirani, mumasiku a mngelo wachisanu ndi chiwiri, zinsisi zonse za Mulungu zidzatsirizika. Zinthu zosadziwika zimenezo zimene Ambuye ati adzazitsirizitse. Tsopano kumbukirani, 7:30 ndi pamene inu mumayamba msonkhano wanu. Tsopano mbale Nevo, ngati inu muli ndi uthenga wa usiku uno, mulalikire iwo. Mukuona? Sizinditengera ine pafupifupi ola limodzi kapena maminiti 45, ndipo ine ndi jambula zonse za izo. Ine ndimakonda kumumvetsera mbale Nevo. Ine ndimamukonda iye. Iye ndi mbale wanga. Ndipo ine ndikuganiza kuti iye ndi woyankhula wopambana, mtumiki wodabwitsa. Ndipo ine chinthu chimodzi chokhudza mbale Nevo ine ndimachikonda, pamene iye anena chilichonse, iye amakhala moyo wachimene iye akuchikambacho. Tsopano ndicho chinthu chenichenicho. Inu mukudziwa, iwe ukhoza kumukhalira mzako moyo waulaliki kuposa kumulalikira iye umodzi, pakuti inu eni ake muli akalata olembedwa owerengedwa ndi anthu onse. Tsopano tiyeni ife tisanati, ife tikhoza kusolola masamba, koma Mulungu akuyenera kutsegula phunziro la Sunday sukulu ili. Chotero tiyeni tingomupempha iye kuti achite zimenezo. Atati akumwamba, ife mwachikhulupiriro tikuyang'ana molunjika mtsogolo. Ine ndikuyang'ana tsopano mwachikhulupiriro kulunjika china chake chimene chikubwera Ambuye pa dziko lapansi, chimene chiti chidzawabweretsa anthu anu pamodzi. Pamene ife tikuona mipingo ya chipembedzo ikumatirira pansi ndi kuyamba kusintha, izo ndithudi zikuwakankhira anthu kunja, chimodzimodzi monga mmene izo zinakhalira mu Igupto, Farao akuuka amene samamudziwa Yosefe. Monga momwe zinakhalira mu Germany ndi mu mpaka mu Russia ndi Italy, anthu anadzutsa a Joseph, Hitler ndi Stalin, Mussolini amene ankadana ndi Myuda, iwo ankayenera kuti abwerere ku dziko la kwawo. Mulungu, inu muli nayo njira yochitira zinthu imene ife sitima imvetsa. Ndipo inu munawapanikiza iwo, analibe nyumba mu Germany, chilichonse chinachotsedwa kwa iwo, komanso mu Italy, Russia, analibe maloti nkupitako. Ndipo iwo anatumizidwa kuti abwerere ku dziko la kwawo, basi kuti akakwanilitse mawu. Oh, dzanja lokonda la Mulungu. Momwe nthawi zina izo zimaoneka zankhanza, mmene anthu amavutikira, koma izo apobe ndi dzanja lokoma la Yehova, likuwatsogolera ana ake ang'ono. Ife tikukuthokozani inu Ambuye. Tsopano ine ndikupemphera Mulungu, pamene ine ndikuona tsiku limene chipembedzo chikuapondereza okhulupirira, kuwachotsa iwo, kumanena kuti dzina lawo likuyenera kukhala pa buku lawo kapena iwo atayika. Asakhale ndi chochita chilichonse ndi gulu linalo, ndi dzanja lokoma lokha la Yehova likuwatsogolera iwo ku mtengo wa moyo. Ine ndikupemphera Mulungu kuti mmodzi aliyense, ine ndikudziwa kuti iwo atero chifukwa iwo ndi mawu anu, ndipo iwo sangathe kulephera. Ndipo mulole kuti ife titsogozedwe kupita kumtengo wa moyo, kuti ife tikakhoze kukhala olandira moyo wa muyaya, kuona dzanja la Mulungu. Ndipo mwamaso achikhulupiriro tikayang'ane kudutsa mitunzi iyi imene ife tikuyendamo lero, kuona dziko lolonjezedwa limene lili mtsogolo. Adalitseni mawu anu mmawa uno Ambuye. Malemba pang'ono awa ndi zolemba zimene ine ndalemba apa. Mulole mzimu woyera ubwere tsopano pamene ine ndikudzipereka ndekha, mdulidwe walilime ndi maganizo malingaliro. Ndipo mpingo kupereka makutu awo akumvetsa, mitima yawo ndi tonse ife pamodzi, kuti inu muyankhule kwa ife kudzera mu mawu anu, pakuti mawu anu ali choonadi. Mu dzina la mawu Yesu Kristu ife tikupempha izi, amen.
Turn in your Bibles to the book of Exodus.
Tsopano mutsegule mu mabaibulo anu ku buku la Exodo. Ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo la lemba kuchokera ku Exodo mutu wa 3 kuyambira 1 mpaka 12. Ingomvetserani mwacheru pamene ife tikuwerenga. Exodo mutu wa 3 1 mpaka 12. Tsopano Mose ankasunga nkhosa za Yatero mpongozi wake wansembe wa ku Midiani. Ndipo iye anapita nazo nkhosazo kuseli kwa chipululu, ndipo anafika ku phiri la Mulungu ngakhale mpaka ku Horebu. Ndipo mngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye mulawira moto pakati pa chitsamba. Ndipo iye anayang'ana, ndipo taonani chitsamba chimayaka ndi moto, ndipo chitsambacho sichimanyeka. Ndipo Mose anati, ine tsopano nditembenukirako ndikukaona chooneka chachikulu ichi, chimene chitsamba chili, chifukwa chiyani chitsambacho sichikuyaka? Ndipo pamene Ambuye anaona kuti iye wapotoloka kuti aone, ndikufuna kuti nditsindike pa chimenecho. Ndipo pamene Ambuye anaona kuti iye wapotoloka kuti aone, Mulungu anaitanira kwa iye kuchokera mchitsamba, ndipo anati, Mose, Mose. Ndipo iye anati, ine ndili pano. Ndipo iye anati, usayandikire kuno, koma vula sapato zako kumapazi yako, pakuti malo amene iwe waimapo ndi nthaka yoyera. Komanso iye anati, ine ndi Mulungu wa atate ako, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Mose anabisa nkhope yake pakuti iye anali ndi mantha kutayang'ane pa Mulungu. Ndipo Ambuye anati, ine ndithudi ndaona kuzunzika kwa anthu anga amene ali mu Igupto. Ndipo ine ndamva kulira kwawo chifukwa cha ogwiritsa ntchito, pakuti ine ndikudziwa chisoni chawo. Ndipo ine ndatsika pansi kuti ndidzawaombole iwo mmanja a mu Igupto, ndikuwatulutsa iwo mu dziko limenelo kupita ku dziko labwino, dziko lalikulu ndi dziko loyenda mkaka ndi uchi, kupita ku malo a Akanani, Ahiti, Ahivi, Ayebusi. Tsopano, chotero taona kulira kwa ana a Israeli kwabwera kwa ine. Ndipo ine ndaonanso kupsinjika kumene Aigupto awapsinja nako iwo. Chotero bwera tsopano, ndipo ine ndikutuma iwe kwa Farao. inu mwazindikira ine ndatsika pansi koma ine ndikukutuma iwe Mulungu kupita maonekedwa a munthu pita mundirole ine ndiwerenge ndime ya 10 kenanso chotero bwera tsopano ndipo ine ndikutuma iwe kwa Farao kuti iwe ukakhoze kuabweretsa anthu anga ana a Israeli atuluke mu Egypto ndipo Mose anati kwa Mulungu ine ndindani kuti ndipite kwa Farao ndikuti ndikatulutse ana a Israeli kuchokera mu Egypto ndipo iye anati ndithudi ine ndidzakhala ndiwe ndipo ichi chidzakhala chizindikiro kwa iwe kuti ine ndakutuma iwe pamene iwe udzabwera ndikupempha chikhulupiriro chanu pamene iwe wawabweretsa anthuwo kutuluka mu Egypto iwe udzamutumikira Mulungu pa phiri ili sindimazindikira mbuyomu koma ndikumvelera wodzodzedwa mwakuya kwambiri ndi mzimu mmawa uno ine ndachigwira icho pomwepo Mulungu kumutumiza wantchito wake kuti abwerere kumene iye anathawako iye anamupatsa iye chizindikiro cha phiri sindimazindikira zimenezo mpaka nthawi imeneyo ichi chidzakhala chizindikiro chamuyaya kwa iwe mukuona tsopano ife tiyankhula mmawa uno pa phunziro la kutuluka kwa chiwiri kwa anthu a Mulungu kapena kuyitana atuluke kwa anthu a Mulungu eksodo amatanthauza kutulutsidwa kuyitanidwa atuluke kuchotsedwa kwina kwake ndipo ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito zimenezo ngati phunziro la kutuluka kwa chiwiri kwa anthu a Mulungu tsopano iwo akhalapo nako kutuluka kochuluka kunena zona koma ine ndikuyankhula za nthawi imene Mulungu anapanga kutuluka kulekanitsidwa ndi kumene iwo anali pa nthawi ya pano apa Mulungu akukonzekera kuti akwaniritse mawu ake olonjezedwa auzimu amene iye anawapeleka kwa Abrahamu ndi kwa Isaki ndi kwa Yakobo zaka mazana zinali zitadutsa komabe Mulungu samayiwala lonjezo lake munyengo yake nthawi yoyenera Mulungu nthawi zonse amapangitsa lonjezo lake kukhala loona chotero inu mukhoza kukhala otsimikiza kuti zimene Mulungu analonjeza mu Bible ili iye adzazichita izo basi palibe chifukwa chomayesera kuganizira china chilichonse ndikuti chabwino mneneli anali mwina mwake analakwitsa kapena zimenezo sizingachitike mutsiku lino zinkaoneka pafupi zosatheka nthawi imeneyo zosatheka mochuluka kuposa mmene zikuchitira tsopano koma Mulungu anachita izo muli monse chifukwa iye analonjeza kuti iye akanadzachita izo ndipo taonani momwe iye amachitira izo mophweka ine ndatsika pansi ine ndinamva kulirako ine ndakumbukira lonjezo langa ndipo ine ndatsika pansi kuti ndidzachite izo ndipo ine ndikukutuma iwe iwe ukachite izo ine ndidzakhala ndiwe ndithudi ine ndidzakhala ndiwe usalephera kwanga kupezeka kosalephera konse kudzakhala ndiwe kulikonse kumene iwe udzapita usachite mantha mukuona ine ndikutsika pansi kuti ndidzaombole ine ndikutsimikiza kuti malingaliro auzimu akugwira zimenezo mukuona ine ndikutuma iwe kuti uabweretse anthu anga kukutuluka ukawaitane iwo atuluke ndipo ine ndikakhala ndiwe tsopano mmene ife tingapumulire mmene chikhulupiriro chingagwirire kugwira kumeneko apo mukuona Mulungu achita zimenezo iye analonjeza izo zilibe kanthu kuti ndimotani zomwe zochitikazo zili kapena zimene wina aliyense akunena Mulungu achita izo muli monse chifukwa iye analonjeza kwa izo ndipo iye amazichita izo mophweka kwambiri mwakuti izo zimadutsa kumvetsetsa kwa malingaliro otukuka amene angayesere kuganizira za izo zingatheke bwanji ine sindikutanthauza kunena kuti munthu tsopano wakuganiza kwabwino wamphamvu wamaphunziro abwino kuti munthu ameneyo sanga mvetse izi. Zimenezo ndi zabwino, ndi zopambana, bola ngati iye akugwiritsa ntchito zimenezo osati molingalira. Koma kutukuka uko kumene iye ali nako azimukhulupirira nako Mulungu. Kuzilola izo zisinthidwire mukuphweka kwa kumvetsera kuchimene Mulungu anena ndi kukhulupirira izo. Kutukuka kwake kungamuthandize iye pamenepo. Zindikirani, koma pamene munthu yayesetsa kuti azilingalira, izo sizingateke. Zikatero izo zimamupititsa iye kutali ndi Mulungu mosalekeza nthawi zonse. Pamene iye akuyesetsa kuti azimvetsera kuchimene kumvetsa kwake komwe. Mukuona, ngati iwe sukumvetsa, ndipo Baibuloli kunena chinthu china chake, ungovomereza izo, amen. Kungozilola izo zizipita monga choncho. Tsopano, malomolozera kumalembawa, inu mukhoza kualemba iwo pansi muphunziro la Sunday sukulu ili. Koma ine ndingathe mwina mwake ngati inu mungakonde kuyang'ana pa iwo. Koma poyamba ine ndili nazo zambiri apa. Tiyeni, ife tisanapeze chimene kutuluka uku kukutanthauza, ndipo ine ndifanizitsa kutuluka tsopano, kutuluka nthawi imeneyo ndi kutuluka kwa pano. Ndipo tione ngati izo sizikuyendera limodzi ndendende. Kwinako kunali kwa thupi, ndipo zinthu zomwezo zimene iye anachita mwa thupi, iye akuzifanizitsanso izo kenanso, kuzifanizitsa izo mwa uzimu, kutuluka kwa uzimu. Zopambana kwaona mawa a Mulungu. Aliyense anganene bwanji kuti iwo ndi osadzodzedwa. Izi zinali pafupifupi zaka 2800 zapitazo inu mukudziwa. Ndipo mmene iye analonjezera ndi zimene iye wachita ndipo anazika izo kumeneko ngati chitsanzo. Mmene iye amapangira mthunzi wa china chake kuti uchitire umboni za chenichenicho. Ine ndifika pa zimenezo usiku uno pakati pa mwezi ndi dzuwa Ambuye akalola. Koma poyamba ife tikuyenera tioneso Genesis kuti tikaone chifukwa chimene iwo anapitira uko ku Egupto. Chifukwa chiyani anthu a Mulungu anakakhala uko ku dziko limenelo. Koma kuonjezera apo, Mulungu analonjeza zimenezo pomwe apo pamene chiyambi chinali ndi Abrahamu, Isaki ndi Yakobo mu Palestina, Mulungu anawapatsa iwo dziko limenelo. Ndipo anati ndi limeneli. Oh, ndiye chifukwa chiyani anthu sanakhale pa malo amene Mulungu anawapatsa iwo. Limenelo ndilo funso lalero aponso. Mulungu anatipatsa ife Pentekoste. Iye anatipatsa ife buku la machitidwe. Iye anatipatsa ife mzimu woyera kuti uzititsogolera ife ndi kutilondolera ife. Iye anatipatsa ife dziko. Ndipo nchifukwa chiyani ife tili kunja kwa ilo? Nchifukwa chiyani mpingo uli kunja kwa ilo? Nchifukwa chiyani mpingo wa ukulu wa Chikristu lero suku kanso monga buku la machitidwe? Kumabweletsanso chinthu chomwecho, pali chifukwa china pa zimenezo. Ife tonse tikudziwa kuti zinasiya kutiendera. Ndipo ife tili muchikhalidwe chovuta. Ndipo chikhalidwe chovuta kwambiri chimene Chikhristu chinayamba chakhalamo, chimene chili lero. Ndipo ife tili pa mphepete mwenimweni kapena kumapeto a chiweruzo chachikulu chopsya chikudikirira mpingo. Ndipo chiweruzo ichi chisena chitike, Mulungu akuitanitsa kutuluka. Chimodzi-modzi monga mmene iye anachitira mbuyomo. Machimo a Amori anali ataunjikana. Chotero iye akuitanitsa kutuluka kwa uzimu. Tsopano tiyeni tibwerere mbuyo pang'ono muchoyimira ndipo tikafufuze. Iwo anapita uko ku Egupto zonsezo chifukwa chomuchitira nsanje mbale. Ndi chifukwa chimene Israeli anakapezeka ku Egupto pa nthawi imeneyo kunja kwa dzikolo. Kumbukirani, malonjezo a Mulungu analipo khapokha ngati iwo ali mu dziko limenelo. Tsopano, kodi inu mukuona chimene ife timayankhula mupemphero mphindi pang'ono zapitazo? Nchifukwa chiyani Mulungu anachita kuumitsa mtima wa Farao kuti awabwezeretse anthuwo ku dziko lolonjezedwa, iye asana wadalitse iwo kuti amubweretse Mesiya kwa iwo? Iye anachita motani kuti anaumitsa mtima wa Hitler kuti adane ndi Ayuda pamene iye anali Myuda watheka mwini wakeyo? Iye anachita motani zimenezo mwa Stalini, Mussolini? Mukuona, anthu amene sana dzodzedwe ngati fuko iwo Mulungu amayenera kutenga zinthu zimene iwo amazidalira malamulo a dzikolo nthawi zambiri kuti apangitse malonjezano ake kukwaniritsidwa. Chotelo iye anachita kuumitsa mitima ya olamulira mwankhanzawo kuti awathamangitsire Ayuda ku dziko lolonjezedwa. Izo zinkayenera kukhala mwanjira imeneyo. Tsopano ife tikupeza kuti akupita uko Yosefe, ife tikuidziwa nkhaniyo pamene ife tikubwelera ku Genesis, ndipo inu mukhoza kungowerenga izo chifukwa ine ndachedwa pang'ono kuti ndiyambe paphunziro lalitali ili la Sunday sukulu, ndipo ine ndiyesetsa kuti ndifulumire.
Now read the story when you can.
Zindikirani tsopano. Mukawerenge nkhaniyo pamene inu mungathe ya Yosefe wobadwa kumapeto kwa abale ake wotsatira kwa omalizira. Malingaliro a uzimu azigwira izo tsopano. Iye sanali mwana womalizira, Benjamin anali.
But in the excommunication, what's Joseph and
Koma atasiyana penyani, Yosefe ndi Benjamini anali abale mwamagazi, ndipo awiri okhawo amene anali azichimwene.
Benjamini
sana dziwike mpaka iye atadzakumana ndi Yosefe. Ndipo pa onsewo, Benjamini anapatsidwa magawo awiri achilichonse chimene Yosefe anapereka. Chabwino, zindikirani tsopano, ife tikupeza kuti kumeneko iwa anali, iye anachotsedwa kwa abale ake chifukwa chakuti iye anali wa uzimu, iye anali munthu wopambana, ngakhale wodzichepetsa wa gululo, wotsikitsitsa wa gululo, ndipo iwo ankamuda iye popanda chifukwa, iwo sankayenera kuti azimuda iye, iwo ankayenera kuti azimulemekeza iye, chifukwa chiyani iwo amamuda iye. Chifukwa iye anali mbale osati kwenikweni zimenezo. Iwo ankamuda iye chifukwa chakuti Mulungu ankachita naye mochuluka kuposa mmene iye ankachitira ndi onse aiwo. Mukuona? Iye anamupatsa iye kumvetsa kwa uzimu. Iye amatha kutanthauzira maloto mwangwiro. Ndipo iye amatha kuneneratu zinthu zimene zimadzachitika mwangwiro ndendende basi mmene izo zinalili. Ndipo iye samabweza nkhonya. Iye anaona loto la mitolo iyo ikudzagwada patsogolo pa mitolo yake, ndipo abale ake zitatero anakwiya naye. Anati, ine ndikuganiza ndiye iwe wodzigudubuza woyera wang'ono mwakulankhula kwina, ife tikuyenera tidzakugwadira iwe tsiku lina. Koma umondi mmene izo zinadzachitikira. Mukuona? Zikanadzatheka bwanji kuti zimbona zazikulu izo zidzagwade konse pamaso pa munthu wang'ono uyo wopanda maonekedwe atayima pamenepo? Koma iwo anadzachita izo. Iwo ndithude anatero, ndipo anapempha chifundo. Koma iye anali asanafike mu ulamuliro apobe, inu mwaona? Iye anali nthawi imeneyo maonekedwe chabe amwana. Ndipo kenako ife tikudzapeza pakuchita izi kuti Yosefe anatengedwa kuchokera kwa abale ake zipembedzo, ndipo anakakhala kwa iye yekha. Mukuona? Abale ake onse mudzikolo. Ndipo kenako apo panadzabwera chinthu chachikulu chotero. Ife tikuzindikira kuti Israeli, momwe iwo amakhala mmalo awo okhalapo ndi kukhazikika, tsopano ndicho chinthu chimodzi chabwino kukhala mmalo ako uko nkulondola. Koma iwo anachotsapo mzimu. Achikhazikitso lero mwamalo amadziwa chimene iwo ali mwakumvetsa kwa luntha kwa Baibulo, koma palibepo mzimu. Iwo amukana Yosefe, amutulutsa iye panja. Iwo sankafuna kukhala ndi chochita chilichonse ndi izo, ndi gulu lawo yera odzigudubuza. Izo ndi ife sitikufuna kalikonse kochita ndi izo. Iwo amuchotsapo iye, akamugulitsa iye kwa dziko. Iwo anali kunja kwa chiyanjano chawo. Tsopano pochita zimenezo, iwo anali akuchoka pa malo awo akutengedwera ku Igupto mtsogolo mwake. Tsopano nkhani ya abale ansanje awa ndithudi ikufanizidwa mopambana ndi mbali ya uzimu ya iyo lero.
ife
tonse tikuzidziwa zimenezo kuti iyo ndi nsanje yangwiro osati yangwiro iyo ndi nsanje yakale yaumve yauchisi mukuona mulibemo ungwiro mu nsanje mukuona sichina koma nsanje yauchisi pamene iwo anaona Baibulo lomwelo ndi chikhalidwe cha Mulungu yemweyo amene analemba Baibulo akudzitsimikizira iye mwini ndiyeno nkuzikana izo popanda chifukwa yangwiro chabwino osati yangwiro monga ine ndinanena ndi sanje ya uve kumuona Mulungu akuchiritsa odwala akuukitsa akufa Mulungu yemweyo amene ankakhala mu masiku atumwi uthenga omwewo umene Yohana lembera ulendo wa uzimu ndi Mulungu yemweyo amene akuchita chinthu chomwecho chotero iwo sichina koma nsanje akumawachotsa ndipo ife sitikufuna iwo pakati pa anthu athu mukuona kuwapondereza iwo iwo ankaganiza abalewo kuti iwo sadzakhala naye ntchito nkomwe munthu ngati ameneyo chotero bwanji osangomuchotsapo iye ndi chimenecho chinthu chomwecho chachitika lero iwo akuganiza kuti chifukwa chakuti mipingo yathu yasanduka yaluntha kuti ife tili ndi gulu lovala bwino bungwe lalikulu atumiki ophunzira kwambiri kuti ife tilibe ntchito ndi mzimu woyera mwa njira yomwe iwo unkakhalira kumbuyo uko kuti iwo akhuta mwakulankhula kwina zochitika zimayankhula mofuula kuposa mawu kuti maseminare awo ndi zawo ubongo wawo umunthu wawo ndi kubwera kwawo pamodzi ndi kukambirana chinthu ichi ndi okhoza kwambiri ndi malingaliro awo omwe aluntha kuyika mpingo mu dongosolo mwabwinoko kusiyana ndi mmene mzimu woyera ungachitire izo chotero iwo sakufunanso iwo nkomwe icho ndi china chake chimene ife sitikuchisowa lero izo ndi masiku azimenezo anadutsa tsopano kodi izo sizoona basi ife sitikusowa mzimu woyera kuti udzichiritsa odwala ife tili ndi madokotala ife sitikusowa mzimu woyera kuti uyankhule ndi malilime ife tonse ndi anthu aluntha ndipo pamene inu mutero inu mumachotsapo kuchokera mu zimango zanu mzere wa moyo Yesu ananena kwa Ayuda amenewo mu masiku ake kodi inu simunawerenge kuti mwala umene unakanidwa ndi mwala wa pangodya umene chimango chonse chaimapo tsopano inu mukuona chimene ine ndikutanthauza ine ndikutsimikiza inu mukukhoza kumvetsa zimenezo kuti chifukwa cha izo lero ndi chifukwa chakuti iwo ankaganiza kuti iwo sadzaufuna konse iwo ife sitikufuna woyankhula ndi malilime ife sitikufuna otanthauzira malilime ife sitikuwafunanso aneneli achipangano chakale kuti atiike ife mu dongosolo mwa mzimu woyera ife tikumvetsa iwo mukuona iwo atenga kachitidwe kopangidwa ndi munthu kuti katenge malo a mzimu woyera chotero pali anthu amene anasankhidwa mayina awo ali pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa iwo sangatsatire zimenezo iwo ndi amalingaliro a uzimu ndipo chotero iwo sangatsatire zimenezo iwo sangapirire nazo izo zilibe kanthu ngati abambo awo ndi amayi anali ampingo wa bungwe uliwonsewo pamene mpingo upanga uchita mwina mwake iwo sungayankhule chimene chomomveka iwo sungayankhule chimene chomomveka koma zochita zawo zimatsimikizira izo apa pali mawu ndipo mzimu woyera umatsimikizira izo pakati pa iwo pamene iye awasonkhanitsa iwo pamodzi kuti iye amachiritsa be odwala ndi kuukitsa akufa ndi kuyankhula ndi malilime ndi kutulutsa ziwanda chotero izo zimatengera pa chimene chili mkati mwa munthuyo monga akazi a Agan Bright apo ankaganiza zimenezo tsiku lina atakhala kunja uko akuyenda akuzulira udzi wina pamene iwo amachecha pabwalo ine ndinadzadutsa pafupi pambali ya iwo sama ndidziwa ine ndipo ine ndinangowasiya iwo azipitirira ine ndinali kupenyerera tsopano zindikirani mzimu woyera mu ntchito yake yayikulu mpingo ukumvelera kuti iwo sukusowa mzimu woyera mipingo idzakuza ninu zimenezo. Ndipo amuna akoza kuimirira ndikukupatsani inu kuyankhula kwa runtha koteloko, akoza pafupifupi kukupangitsani inu kukhulupirira izo. Tsopano tiyeni timire pamenepo miniti. Kodi Yesu sana nene kuti awiriwo adzakhala oyandikana kwambiri, izo zikanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Zoyankhula za runtha zidzakhala zosalala, mwakuti izo zidzawanyenga anthu. Ndi uthenga, ndi anthu amene angagwire mawu amenewo mwa njira yoteloyo, mwakuti iye akhoza pafupifupi kumupanga munthu wa runtha aliyense, ngati iwe ukungodalira mu runtha lawo, iwo akhoza kuudzudzula mzimu woyera ndi kutenga njira ya munthu. Ife tikuziona zimenezo. Tsopano ndicho chinthu chomwecho chimene iwo ankaganiza za Yosefe, ndipo iwo anamuchotsapo iye. Ndipo uko mu Igupto. Mene ife tingaganizire, mene ine ndingakhalire maola. Inu mukhoza kukhala apa kwa zaka zitatu ndipo satha kusiya phunziro limenelo usana ndi usiku, ndipo nkumapezabe zonona zazikulu za mzimu woyera. Malingaliro a uzimu akhoza kuyang'ana uko mu Igupto ndi kuona kusautsika kukuyambika, kukhoza kumuona Yosefe akutengedwa ndi cholinga chakuti chizunzo chiyambike. Ndipo kenako nkumuona Mulungu ali ndi gudumu lake mmagudumu, chilichonse chikuzungulira mwangwiro basi. Kumuona Potifara akumukana Yosefe, kuona bodza lija likunenedwa, ndi kumuona Yosefe ali mu ndende, ndipo ndevu zake zakula, wachotsedwa kwa abale ake. Komano mwadzidzidzi Mulungu anasunthira mkati. Mukuona momwe ife tingaonere gudumu limenelo mmagudumu likusuntha. Dongosolo lalikulu la Mulungu likusuntha chilichonse mpaka kukutuluka uku. Kunthawi iyi pamene iye akanati adzayitane anthu ake kubwerera mdzikolo kenanso, kubwerera kumalo, kudera limene iye akanadzawadalitsako iwo ndi kudzayika pakati pawo mmodzi amene iye analonjeza kuti iye adzamuyika pakati pawo. Iwo ankayenera kuti akakhale mu dziko lawo. Kumbukirani, iwo ankayenera kuti atuluke mdziko limene iwo anali alimo ndi kudzalowa mdziko la lonjezo, Mesiya wawo olonjezedwa asanabwere nkomwe. Ndipo mpingo ukuyenera kuchita chinthu chomwecho, kutuluka pa gulu ilo laokana kudzalowa mulonjezo Mesiya asanaonetseredwe nkomwe pamaso pawo. Inu mukuona izo? Moyo wa Mesiya ukuonetseredwa kukonzekeretsa mpingo mkwatibwi. Mkazi kukwatiwa mwamuna ndipo osamagwirizana naye iye, izo zimakhala mtundu wina wa kukangana kosatha. Koma pamene mwamuna ndi mkazi wake, bwenzi lake la chikazi, otomelana naye wake, pamene iwo akhala mu mgwirizano wa ngwiro, monga solo imodzi ndi lingaliro limodzi, chifukwa iwo akudzakhala thupi limodzi. Ndiye pamene mpingo ungakhale mu mgwirizano wotero ndi Mulungu, mpaka kuonetseredwa kwa mkwati kumaonekera mwa mkwatibwi, chifukwa iwo akudzakhala mmodzi. Ndi phunziro lopambana bwanji. Chabwino. Tsopano kumbukirani, malingaliro a uzimu amene akuzitolera izi, akukhoza kuona choyimira ndi chenicheni chake, ndipo akuzitolera izo. Kwa limodzi basi, ife tikhoza kutenga maola pa izo. Onani zimene zikuchitika. Ndipo chifukwa chiyani ife tadikirira zaka zonsezi kuyambira pa nthawi ya kasupe iyi? Inu mukudziwa, Bible limanena kuti mpingo unathawira mchipululu kumene iwo umasamaliridwa kwa nthawi ndi nthawi. Ndipo nchifukwa chiyani pakhala zosezi? Kuti ife mukuona awo akadalibe magudumu a Mulungu mmagudumu. Nchifukwa chiyani Mulungu sana chite izi nthawi yapitayo kale, pamene amuna ankakhala pansi ndi mapensulo ndi akazi ndi kuyesera kuijambula nthawiyo? Monga woweruza Rutherford ndi ambiri a iwo kuti Yesu anabwera mu 14, ndipo Mother Shipton anali nazo izo mbuyo mwa izo ndi zina zotero nthawi zonse izi. Ndipo mwaona popita ndi izi pachimene iwo ayesetsa kuganizira lemba, mwaona iwo anaziwononga izo. Izo nzobisidwa, izo ndithu ndi nzobisidwa. Ndipo lemba zingateke bwanji kuti lidzitsutse lokha pamene Yesu anati palibe munthu amene akudziwa miniti kapena ola. Mukuona? Mukuona? Iwo amangotenga chidutswa chimodzi cha lemba ndi kuchigwira icho. Inu mukuyenera kutenga chinthu chonsecho. Ndiye ngati Mulungu ali muzimenezo, ndiye Mulungu adzaonetsera chimenecho kukhala choonadi. Monga machiritso a uzimu, ngati iwo sali choonadi, ndiye iwo si choonadi. Mulungu sadzakhala ndi chochita chilichonse ndi izo. Koma ngati iye aonetsera iwo kuti ndi choonadi, ndiye kuti iwo ndi choonadi. Chimodzimodzi monga Yesu. Mulungu anati, ngati pakhala wina pakati panu ndi mneneri kapena wa uzimu, ine ndidzayankhula ndi iye. Ndipo chimene iye anena chikachitika, ndiye mumvere izo. Ndi zimenezo tu. Koma ngati ulosi wake ndi olakwika ndiye, Mulungu sangalakwitse. Iye ndi wopanda malire, wosalephera, wamphamvu zonse. Ndipo iye sangalakwitse. Chotero ngati mwamuna akuyankhula, ndiye izo zimaonetsera mwamunayo. Ngati iye anayankhula mawu ake omwe, iwo adzalephera. Koma ngati iye ayankhula mawu a Mulungu, iwo sangalephere. Chifukwa ndi Mulungu akuyankhula. Ndiye kudzodza kwake kumabwera kuchokera kwa Mulungu. Ndipo izo zidza, izo zikungoyenera kukhala zoona. Umo ndi mmene Mulungu ananenera kuti izo zizinenedwa. Umo ndi mmene bai muchipangano chakale, iye anati, ngati iwo sayankhula mogwirizana ndi lamulo ndi aneneri, ndi chifukwa chakuti iwo alibe moyo mwa iwo, alibe kuwala mwa iwo. Kulondola. Iwo akuyenera kuyankhula mogwirizana ndi lamulo ndi aneneri. Ndipo ulosi kapena china chilichonse zikuyenera kukhala mogwirizana ndi mawu. Ngati icho si choncho, icho ndi cholakwika. Mukuona? Tsopano, ife tikupeza kuti zonsezi zinachitika chifukwa anadikirira zitsitsimutso a Methodist, a Lutheran, a Baptist, a Campbell ndi onse osiyana-siyana. Iwo akhalapo nazo zitsitsimutso zazikulu. A Nazarene, Pilgrim Holiness, Pentecoste, onsewa anali nazo zitsitsimutso zazikulu. Koma kutuluka kwa kukulu sikunabwere. Chifukwa chiyani? Mulungu anamuza Abrahamu kuti adzamusunga iye mudziko nthawi imeneyo koma kusayuzika kwa Amori kunali kusanadzadzebe. Ndipo Mulungu wadikirira modeka. Anthu amenewo amayesera kuti aziganizire, iwo amakhoza kuona lemba likupita muchina chake, kupita muchina chake, iwo amati, ili ndi tsikulo, ili ndi nthawiyo. Koma inu mukulephera kumvetsetsa kuti kusayuzika kwa Amori sikunakwaniritsidwebe. Zaka 400 iwo adzakayenda uko mu Igupto, ndipo adzatulutsidwako. Koma iwo ndithudi anakakhala zaka 440, chifukwa chomukana mneneri. Iwo anazunzika pafupifupi zaka zina 40 uko mchipululu. Mulungu asana watulutseko iwo. Mose anali uko mchipululu zaka 40, iye asana bwere nkomwe kuti adzawa umbole iwo. Inu mwaona? Zaka 40 zinadutsitsa nthawi zinatha chifukwa chakuti iwo anaukana uthenga. Tsopano, zaka 40 munthawi ya Mulungu zingakhale pafupifupi miniti imodzi ndi theka kunthawi yathu. Umo ndi mmene izo zimasiyanirana. Zaka 1000 ndi tsiku limodzi lokha. Mukuona? Sili ngakhale miniti osatheka. Zindikirani mmenemo. Sopano, nthawi yatha. Chifukwa chiyani? Mulungu wakhala wopilira, akudikirira, akupenyerera. Kuwalola achi Lutherani auke muchitsitsimutso. Kenako anapanga bungwe. Kuwalola a Methodist auke muchitsitsimutso, anapanga bungwe. Kumulola John Smith, mpingo wa Baptist, auke ndi chitsitsimutso chachikulu, kupanga bungwe. Kuwalola a Pentecost auke ndi kubwezeletsa kwa mphatso, kupanga bungwe. Mpaka kusayeruzika kwa dzadza, kenako Mulungu watopa, ndiye pakubwera kutuluka. Ndipo ife tikuziona izo kuti anthu eni ake akhoza kuona mbuyo musi mu mzere wa nthawi kuti chinthucho chatembeleredwa. Iwo akutenga chikute ndi chovala chabwino cha chibabulo kenanso. Ndipo ndicho chinthu chimene chikutembelera pakati pa anthu. Pamene anthu akuyesera kuyika malingaliro awo okhudza zinthu. Ife tikuyenera kukhala ndi mawu amenewo. Amenewo ndiwo malamulo a Mulungu. Anati musakagwire chilichonse mu mzinda umenewo, mzinda wotembeleredwa uwo. Musakagwire izo, mukazisiye izo zokha. Ndipo Akani ankaganiza kuti iye akanatha kutenga chikute cha golide ichi ndi kumakhala moyo wabwino monga ena onse mdzikolo ndi chovala chabwino cha chibabulo. Oh, kwa Akani mumsasa. mukuona koma chinthu cho ndicho tembereredwa ndipo chikupitira kutembereredwa ndicho chinatembereredwa kuyambira pa Nicene Council pomwe ku Nicaea Rome chakhala chotembereredwa chiyambireni koma Mulungu walola kusairuzika kudzadze mpaka pamwamba kufikira nthawi ya Amoli itakwaniritsidwa
Anybody with spiritual understanding.
Ndipo tsopano aliyense wokhala ndi kumvetsa kwa uzimu kumbukirani ine ndikumakhala ndi kungobwereza kumvetsa kwa uzimu inu mukhoza kuona kuti kusayeruzika kwa fuko lino kwadzadza ilo lachita bungwe ndi kuchitanso bungwe ndi kuchita bungwe ndi kuchita bungwe ndipo tsopano ilo lachita chitaganya ndipo likulumikizana ndi china chakenso kusayeruzika kwadzadza ndi nthawi ya kutuluka nthawi yoyitana atuluke kupita ku dziko lolonjezedwa
Not the promise, just another country to go to.
Osati lonjezolo basi dziko lina lota azipitako koma kwao zakachikwi nthawi yoyitana atuluke Kusayeruzika kwa fuko lino ndi kundanso pa izo kenanso usiku uno ambuye akalola. Kwadzadza ilo lasanduka nyasi. Inu mukuti mbale Branham, fuko limene inu mukukhalamo inde bwana ndithudi. Inu mukuti ngati nzika ya United States inu simukuyenera kunena zimenezo. Ndiye Eliya sibweza atayitanira tembelero pa Israeli. Ndipo iye pokhala wa Israeli nthawi imeneyo aneneri ena onse sibweza atatembelera fuko limenero limene iwo anali pansi pa Israeli. Koma iwo ankangoyankhula osati malingaliro awo koma mawu a Ambuye. Mukuona? Zimatengera kuti kudzodza kwanu mukukutenga kuti. Zimatengera mmene izo zikubwerera. Ngati izo zikutsutsana ndi mawu zisiyeni izo zoka. Ndipo ine ndikufunsa wina aliyense atsimikizire kuti izo ndizotsutsana ndi mawu. Kodi Bible silinanene muchivumbutso 13. Apo ndipamene fuko lino likuonekera. Fuko lino ndila nambala 13. Fuko la mkazi. Ndi mkazi mu Bible. Mkazi alipandalama yathu. Ilo ndi fuko la mkazi. Ndi kumene chivundi cha akazi chikuyambira. Kuyambira kumene icho chikuthera. Chivundi chinayambira mu Edeni posakhulupirira mawu a Mulungu. Kuno ndi kumene ilo linautamira azilaliki achikazi ndi china chilichonse. Chivundi cha dziko chimabwera kuchokera ku Hollywood. Fuko lovunditsitsa mdziko. Kulekana mawu kwati kochuluka dziko lonse litayikidwa pamodzi. Mukuona? Chifukwa chiyani? Inu mudzapeza limodzi la masiku awa ambuye akalola. Inu mudzaona chifukwa chimene chinthu chotembereredwa ichi. Inu mukhoza kuona khungu la chinthu chakulekana ukwati ichi chimene Satana wayika mmaso mwa anthu. Ife tili mu ola lovuta. Mapeto athu ayandikira tsopano ine ndikukhulupirira. Iwo avunda, avunda mpaka nkati. Ilo likuonekera mu chivumbulutso 13. Nambala 13. Ndipo kumbukirani, ilo linauka ngati mwana wa nkhosa ufulu wa chipembedzo. Koma kenako, ilo linalandira mphamvu kuchokera kwa chirombo. Fano monga icho. Ndipo iye anayankhula ndi ulamuliro wonse. Ndipo anachita zinthu zovunda zomwezo zimene chirombo chinachita pambuyo pake.
Then tell me it's not prophesied.
Ndiye mukundiuza ine kuti izo sizinaloseredwe za fuko lino. Chikalibe cha Amoli chatsala pang'ono kucha. Chifukwa iwo akugwira kale ntchito mu zimenezo. Ndipo ngakhale baba wathu watsopano. Cholinga chake chenicheni ndi kuyanjanitsa abale pamodzi. Ndipo kwadiso la chibadwa ndicho chinthu choti achite. Koma maso a Mulungu izo ndi zotsutsana ndi mzimu woyera. Ife sitingasakanizikane ndi zimenezo. Ndipo mpingo uliwonse udzayitanidwira muchitaganya chimenecho. Chokaniko kwa chinthu chimenecho mwamsanga momwe inu mungathere. Inu mutenga chilemba cha chilombo osadziwa chimene inu mukuchita. Chokaniko kwa izo. Ine ndikuyembekeza kuti malingaliro auzimu akhoza kugwira izo. Ine ndikutsimikiza inu mutero. Koma ine ndikudabwa kunja uko muli monse iwe sunga yendere fuko lililonse. Inu mukhoza kutumiza matepi kwa ilo. Mulungu adzayenera kukhala ndi njira ina yoti adzagwirire malingaliro amenewo kunja uko kumene mbewu imeneyo idzafesedwe. Chabwino. Ndipo mwansanga pamene kuwala kudzakhudza iyo, iyo idzapita kukatenga moyo. Monga mkazi wa ng'ono pa chitsime, iye anati, ndi zimenezotu, iye anagwira izo. Chokani kwa chinthu chimenecho, icho chatembereredwa. Chotembereredwa, ndiuzeni ine kumene mmodzi anagwapo ndikudzukanso. Ndiuzeni ine mmodzi anadzuka amene sanagwe. Chotero inu mukhoza kuona kuti chinthucho ndicholakwika. Chabwino, kusayeluzika kunali kusana dzadzebe kwa Amori, chotero iwo ankaenera kuti akalebe ndi kudikilira kutuluka kusana chitike. Koma pamene Amori anadzadzitsa kusayeluzika kwao, ndiye apo panadzabwera kutuluka kwa uzimu, kapena kutuluka kwa thupi, kuti kuwatsogolera anthuwo ku dziko la chilengedwe, kumene Amori wa chilengedwe anayamba wakhalapo. Ankali chairo dziko lawo. Ndipo kusayeluzika kwa chipembedzo cha Amori kwadzitcha kokha mpingo motalika kwambiri mpaka kusayeluzika kwawo kwatsala pang'ono kukwaniritsidwa pakubwera kutuluka pamene Mulungu ati adzaonetse kuti uyu ndi ndani kumene mpingo pawokha mkwati ibwe wa Yesu Khristu adzatulutsidwira panja kukalowa mu dziko limene linalonjezedwa mu nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri mu malo awa. Inu simukusowa kuti muchite kupita kumeneko ndi kukamenyera monga iwana chitira. Ilo linakonzedwa kale. Ngati msasa wapa dziko wokhalapo uthwa suka, ife tili nawo kale wina ukudikilira. Kuti kumene ine ndili, kumeneko inu mudzaka kalenso. Kutuluka kwa kukulu kwa yandikira. Penyani mene Mulungu anachitira kutuluka kumeneko. Chimene iye kukonzekera kumene iye anapanga. Ndipo muerenge mini tichabe, mukatero muyanganelero. Chabwino, zindikirani. Kutuluka ukukusana chitike, kuna dzauka Farao amene sama mudzi wa Yosefe. Mukona, Farao amene sama mudzi wa Yosefe. Sama mudzi wa Yosefe. Kodi Yosefe amayimiridwa ndi chiyani? Gawo la uzimu, mukutuluka kwa uzimu uku. Akuuka apo tsopano, ife tili ufulu. Mkaziyo anakadyetsedwa kwa nthawi, nthawi, ndi kugawaniza kwa nthawi. Koma potsiriza kuna dzauka a kapena Farao, wola mula mwankhanza. Amene sankadziwa ufulu wa chipembedzo. Kuwalumikizitsa iwo pamodzi. Musalole kuti izo zikudutse ninu. Panadzafika nthawi imene kunali Farao poyamba ankaenera kubwera. Ndipo mabungwe ankakhala mosililika. Ankakhala ngati nthambi yomezanitsidwa kumpesa weniweni wa Chikhristu. Koma iwo kumabalabe zipatso zake zapachiyambi. Akazi ovala mwatheka. Amuna alunta ndi kumakana mphamvu ya mzimu. Koma izo nkumakhala moyo pansi pa dzina la mpingo wa Chikhristu ndi mpesa womezanitsidwa. Koma mwamuna wa mundamo akubwera tsopano kuti adzadulire mpesawo. Monga iye ananena kuti iye akanadzachita. Onse awo amene alibe chipatso adzadulidwa ndi kudzaponyedwa pa moto ndi kukaonongedwa. Ndi chinthu choyipa kuti ndi chinene, koma choonadi nthawi zina chimaoneka choyipa, monga ine ndangokuuzirani inu, momwe Mulungu amawatengera ana ake kudutsa m'madzi akuya ndi mchenga wa matope ndi chinthu. Iye amachita izo mwa njira imeneyo. Kumbukirani, mpoto umayenera kuswedwa kukhala manjenje, mitolo, zidutswa zazing'ono, kuti ziumbidwenso ndi kumangidwanso. Chimaoneka ngati chinthu chopya kuwononga iwo. Koma izo ziyenera kuchitidwa moteromo kuti mpotowo upangidwe kenaso, mtsuko kapena chili chonse chimene inu mukupanga. Kunali Farao amene anauka amene sankamudziwa Yosefe. Ndipo icho chinali chiyambi cha chiyambi, icho chinali chiyambi cha kutuluka. Ndipo pamene chinthu chimenecho chinayamba kuumbidwa pansi pa mphamvu ya ndale, kuyamba kuumbika, Mulungu anayamba kumakonzekera, kusayeruzika kwa Amori kunali kutakwaniritsidwa, nthawi imene iye anamulonjeza Abrahamu inali itakwaniritsidwa, ndipo nthawi ya chiwombolo inali ili pafupi.
Permitted a Pharaoh to raise up who knew not Joseph.
Ndipo Mulungu analola kuti Farao auke amene sankamudziwa Yosefe. Ndipo Ramese anabadwa. Ndipo pambuyo pa Seti panadzabwera Ramese. Ndipo Ramese anali ujayu amene sankadziwa madalitso a Yosefe. Ndipo iye sankadziwa kuti mbali ya uzimu inali chiyani. Iye anangokhala mzwanya wa ndale kuti akakhoze kutenga Ethiopia ndi maiko ena onse pansi pa mphamvu za asilikali. Ndipo ndizo zonse zimene yankadziwa zinali mphamvu za asilikali. Ndipo ine ndikuganiza ngati munthu aliyense atakhala wa uzimu akhoza kuona zimene zikuchitika tsopano. Ife tikumutenga Farao amene sakudziwa ufulu wa chipembedzo. Pamene president wathu ankatenga udindo wake, iye sana lumbirire kwa izo, kuti iye amakhulupirira ufulu wa chipembedzo. Nangabwanji tsiku lina pamene ife tinali ndi funso ili la kusalana uko kumwera, pamene kazembe uyu wa Alabama. Ine ndikukumba ndikanayankhula ndi mtumiki ameneyo Martin Luther King uja. Mwamuna ngakhale bwanji mtsogoleri ndikumatsogolera anthu ake kumsampha wa imfa. Ngati anthu amene wakanakhala akapolo, ine ndikanakakhala kumusi uko nditavula chikhoto changa kukawamenyera anthu amenewo. Iwo si akapolo. Iwo ndi nzika. Iwo ndi nzika za fukoli. Fuso la kupita kusukulu. Anthu amenewo ngati iwo ali ndi mtima wolimba ndipo sakuzidziwa zinthu zimenezo, inu simungayike mwa anthu zinthu za uzimu, mwapunthidwa mmenemo mphamvu za ndale. Iwo akuyenera kuvomereza izi. Abadwenso mwatsopano, akatero iwo aziona zinthu izi. Koma bambo uyu, ngati ine ndikanangokwanitsa kuyankhula ndiye, akuwatsogolera anthu ofunikawo pansi pa dzina la chipembedzo kupita mu msampha wa imfa kumene iye ati akaphe masauzande kuchulukitsa. Iwo samati, iwo amangopeza mbali ya thupi. Bambo uyu mbale wa chikuda. Pamene kuukira kwa kukulu kuja kuna chitika mu Louisiana, ine ndinali kumeneko panthawi imeneyo. Pamene uko kuli mtumiki wa chikuda, mbale wa chikulire wofunika. Anaima kunja uko ndipo anati, anawafunsa asilikaliwo, kodi ine ndingayankhule nawo? Iwo ndi anthu anga. Ndipo mtumiki wa chikulire uyu anayimirira kunja uko, anati, ine ndikufuna kuti ndinene mmawa uno. Ine sindinachitepo manyazi ndi khungu langa. Mlengi wanga anandipanga ine chimene ine ndili. Umondi mmene iye akufunira kuti iye azikhalira. Umondi mmene iye amafunira kuti munthu aliyense azikhalira. Iye amapanga maruwa oyera, ndi maruwa blue, ndi mitundu yonse ya maruwa. Musamawakweranitse iwo, musamawasakanize iwo, inu mususana ndi chilengedwe. Iye anati, ine sindinachitepo manyazi ndi mtundu wanga, mpaka mmawa uno. Iye anati, pamene ine ndinaona anthu anga akuuka ndi kuchita zinthu zimene iwo akuchita tsopano. Iye anati, izo zikundipangitsa ine kuchita nawo manyazi iwo. Ine ndinaganiza, Mulungu mudalitse liwu limenelo. Iye anati, inu mungoyambitsa mavuto. Anati, taonani masukulu kuno. Ngati ife tikanakhala kuti tilibe masukulu, anati, izo zikanakhala zosiyana. Koma ndi ndani amene ali ndi masukulu apa mwamba kuno mu Louisiana? Anati, tiyeni titenge mwachitsanzo mzinda wathu Shreveport. Anati, kuli sukulu ya azunguko. Iyo ndi sukulu ya kale. Iwo anati mangira ife ina. Iwo alibe chida chimodzi, chinthu chimodzi choseweletsana. Ife tili ndi bwalo lodzadza. Ndipo pambali pa zimenezo, iwo anati mangira ife malo akulu, dziwe losambiramo la sangalabwira anathu. Ndipo ife tili ndi aphunzitsa pa mwamba amene angakhalepo. Anati, nchifukwa chiyani inu mukufuna kupita kumeneko? Pamene ife tili ndi zabwino kuno. Vuto lanu ndi chiyani? Iye anatero. Ndipo anthu amenewo iwo raa. Iwo anapha liwulo. Ndi zimenezo tu. Mwaona. Kudzodza kolakwika. Anthu amenewo anali akapolo. Iwo ndi abale anga ndi alongo. Iwo anali akapolo. Ine ndingatero. Tiyeni tingojoinana nawo iwo ndipo tiyende mu msewu ndi kukachitsutsa chinthu chimenecho. Iwo si akapolo, iwo ndi nzika zokhala ndi maufulu omwewa amene wina aliyense ali nawo. Ndi mulu wakudzodza chabe kuchokera ku Gehena, kuti zipangitswe mamiliyoni a iwo kuti aphedwe. Iwo anayambitsa kuwukira, ndithudi ndi choncho, izo sizoona. Amuna ndi akazi ali nawo maufulu awo, abale athu achikuda, ndi achijapani athu, ndi achikasu, oyera, akuda, ndi chilichonse chimene iwo anali. Palibepo kusiyana mu mtundu wawo mwa Mulungu. Ife tonse tinachokera kwa bambo mmodzi Adamu. Koma ngati Mulungu anatilekanitsa ife ndi kutipatsa ife mitundu yosiyana-siyana, tiyeni tikhale momwemo. Ngati ine ndikanakhala munthu wa chikasu, ine ndikanafuna kukhalabe wa chijapani kapena wa chichinese. Ine ndinali munthu wa chikuda, ine ndikanafuna kukhalabe momwemo. Mulungu anandipanga ine chomwecho. Moona mtima, pali zochuluka zokhudza mtundu wa chikuda, zimene mtundu wa oyera ukuyenera kukhala nazo. Iwo samadandaula. Iwo ndi auzimu kwambiri. Pali zinthu masauzande zokhudza iwo zimene munthu oyera sangathe kuzifikira nkomwe. Mulungu anapanga iwo chomwecho. Ndananga ipose konse kuimba kwa ya chikuda. Nkuti kumene inu mungakapezeko mali uwo. Ine ndawaonapo iwo akubwera kuchokera kumayiko akuseli uko. Osadziwa kuti wakumanja kapena mkono wakumanzere ndi uwo. kuti mitundu sate kapena fote yosiana siana ya iwo. Ndipo iwo amaimba mpaka pakuti olamulira amaimba pamenepo ndikuti ine sindingafikire konse zimenezo. Iye anaphunzitsa makwaya kwa zaka ndipo mmodzi amakhala wokwera ndi wotsika ndi chili chonse. Anati tamvetserani zimenezo mwangwiro basi ngakhale muchinenero chosiana. Iwo ali ndi mphatso.
All this stuff has to happen.
Koma inu mwaona zinthu zonse zizikuyenera kuchitika. Zonse zindi chifukwa cha wandale. Amene anthu inu muna musankha ndi makina anu achinyengo. Ndipo tsiku lina pamene kazembe ujana ima pamenepo atalumbiritsidwa ndi kusankhidwa kuti alowe mu ofesiyo ndi anthu. Ndipo funso la kusankhana malingana ndi malamulo kuti lililonse dera lililonse likhoza kutenga lingaliro lake pa izo. Iye sana zisamale, koma iye anawerenga malamulo anati sopano sukulu ikuima ndi kusankhana. Iwo ali ndi sukulu kumeneko, ndipo ana awiri okha achikuda amafuna kuti akalowe ku sukulu imeneyo. Pamene iwo ali ndi koleji yawo yawo, koma iye anaima ndipo anati chiyani mpaka iye anawerenga malamulo. Kenako pamene izo zinabwerera kwa munthu uyu amene ife tili naye pano, amene sakumudziwa Yosefe ufulu, pofuna kukokera mavote achikudawo, ndipo osadziwa kuti chinali chipani cha Republicani chimene china wa masula iwo kuyamba ndi kuyamba kugulitsa maufulu awo akubadwa kwa chinthu ngati chimenecho kuti chiwatsogolere iwo mu msampha wa imfa kuonetsera kuti zochitika zili zonse zopangidwa ndi munthu zikuyenera kugwa kulondola ndendende. Ndipo Bambo Kennedy anamutenga msilikali ameneyo ndipo anawatumiza amuna amenewo kukakumana ndi makolo awo omwe atayima pamenepo pansi pa malamulo. Zimenezo zinaphwanya malamulo kenaso. Anati ife sitimenyana ayi bwana. Ndipo anati ine ndikuyembekeza kuti dziko likhoza kufufuza kuti ife sitikukhalaso pansi pa demokrasi koma pansi pa ulamuliro wa nkhanza wa asilikali. Inu mukudziwa maneno akale kukakhala kamodzi wa demokrati wakumwera nthawi zonse. Ine sindikudziwa tsopano. Ndithudi munthu adzakhala ndi nzeru zokwanira kuti adzuke kuchina chake. Mukuona asiyeni anthu ofunika awoka musawaphe mowamaliza iwo kumusi uko monga munthu uja amene anamuombera mbale uja kunsana usiku ina ndi mfutija ndipo anake ang'ono ndi mkazi ali mnyumba. Ine sindi kusamala kuti iye ndi ndani. Izo ndi zotsikitsitsa ndi zazing'ono. Inde bwana ndikanakonda ndikanakhala woweruza pa mlandu umenewo kamodzi. Kumuombera bambo uyu akubwera kwawo kwa mkazi wake ndi ana. Iye ndi nzika, iye ali ndi ufulu woima pa chimene iye akuganiza kuti ncholondola munthu wabwino. Chithunzi mu Life Magazine mwana wang'ono uja akualilira abambo ake ndipo chigawenga china kunja uko chinamuombera iye kunsana atamubisalira. Ndizo zimene inu mumafikako pamene inu mumukana Kristu uko nkulondola. Ndipamene fuko lonse lafikapo zonsezo zili pansi pa ndale. Ndi chamanyazi chomwecho koma ndicho chimene ife mafuna. Ife tinazitsimikizira izo muchisankho ichi. Mwana wanga wa mamuna wang'ono amayankhula ndi ine mmawa uno. Atati, makolo amwenda njira pamene iwo ankabwera kuno. Kodi iwo onse anali achipembedzo ichi cha mpingo? Kodi iwo onse anali anati iwo anali atavala zikhotho za zikulu? Ine ndinati ayi wokondedwa. Iwo anabwerera kuno ufulu wa chipembedzo. Ndicho chimene iwo ankadzera kuno kuti adzachoke ku zinthu ngati zimenezo. Inu mukuona kumene izo zafika tsopano zikuonetsera kuti maufumu onse wayenera kugwa. Ine ndifulumire. Chinthu chimodzi ine ndikupemphera kuti mbale Martin Luther King ndithudi posachedwa padzuka. Iye amawakonda anthu ake sindikukayikira ayi. Koma ngati iye angakuone konse kudzodza kwake, izo zingachite chabwino chanji ngati inu mungapite ku sukulu miliyoni ayi inu mutagona pamenepo mutafa. Izo sizingangokhala kupita ku sukulu chimodzi-modzi basi. Tsopano chifukwa cha njala ngati izo zikanakhala za china chakenso, akapolo munthuyo akanakhala wofera kuti akapereke moyo wake pa chifukwa chimenecho. Cholinga choyenera. Ndipo chimenecho chingakhale cholinga choyenera. Koma kungopita ku sukulu, ine sindikuziona izo. Mukona, ine sindikuganiza kuti mzimu woyera kugwirizana naye iye nkomwe pa zimenezo. Izo zawapangitsa anthuwo kudziremetsa mu mulu wakaphokoso. Inu mwaona? Monga mmene Hitler anachitira uko ku Germany, anawatsogolera iwo mu msampha wa imfa achi Germany ofunikawo. Ndipo iwo anagona mabiliyoni kapena mamiliyoni ataunjikana kumeneko pamwamba pa wina ndi mzake. Ndipo ndicho ndendende chinthu chomwecho. Ndipo kumbukirani ine ndili pa tepi. Inu mudzaziona izo mtsogolo mwina mwake ine nditapita. Izo ndi ndendende zimene ziti zidzachitike. Anthu ofunika awa adzakafa kumeneko ngati nchenche. Adzayambitsa kuukirana awiri onse azungu ndi achikuda adzamenyananso ndipo adzafa ngati nchenche. Ndipo inu mudzakhala ndi chiyani izo zonse zikadzatha? Mulu wa anthu akufa. Koma uko kuna uka farao amene sanka mudziwa Yosefe. Chintu chomwecho lero mwamuna wa uka ndipo anakatenga lumbiriro mu White House. Amene sanga lumbirire kulumbiriro lake. Sanga tenge lumbiriro lake kuti iye amakhulupirira mu ufulu wa chipembedzo. Kodi papa watsopano uya kunena chiani? Chimodzi zinthu zinayi zimene iye ali nazo, chimodzi cha izo ndi kulumikiza achi protestant ndi akatolika pamodzi. Ndipo kwa munthu walunthu aliyense ndicho chinthu choyenera kuchita. Koma mogwirizana ndi Bible, icho ndi chinthu cholakwika kuchichita. Ndipo Bible linati iwo akanadzachita zimenezo. Tiyeni tipite patsogolo pang'ono. Pa nthawi iyi Ramese mu Egupto anali akukula. Mphamvu yake ikukula. Munthu wachibadwa Ramese anali akukula. Munthu wachibadwa wotsutsa Kristu akukula tsopano. Kudzera mundale iye wafika kale ku White House. Muchipembedzo iye wawapangitsa anthu osewo kukhala amantha. Mpaka iwo ndithudi atsatira zimenezo. Ndipo atsogoleri azipembedzo pafupifupi mpingo uliwonse umene ulipo mudziko ulikale muchitaganya cha mipingo. Ramese akukula. Ndipo iwo onse akuyanjana pamodzi. Ndipo ndicho chimene iwo atadzakhale nacho. Ndipo kodi icho chikuchita chiyani? Icho chikupanga mphamvu. Chirombo chimodzi-modzi ngati choyamba chija. Kenako pali chisautso chimene chikubwera pa onse amene sayanjana ndi zimenezo. Ndikuukira. Izo zidzakhala nthawi itatha pamenepo inu mwatenga kale chilemba. Musati ine ndidzachita izo nthawi imeneyo, bora inu muchite izo pano. Ramese anali akukula. Koma kumbukirani, pamene Ramese anali akukula mumphamvu mu Egupto, Mulungu anali ndi Mose mu chipululu. Iye anali akukula nayenso. Ramese anali ndi kachitidwe ka ndale. Mulungu anali ndi kachitidwe ka uzimu pasi pa mneneri. Atakonzeka kuti azibwera kuti adzayankhulane ndi anthu. Iwo awiri onse akukula aponso. Padzakhala chionetsero limodzi la masiku awa. Nthawi sili patali pamene pati padzabwere chionetsero. Monga zathupi, monga lemba limanenera, chathupi chimayimira cha uzimu, inu simungachoke kwa izo. Ndi zimenezotu. Izo zili patsogolo pamaso anu pomwe. Izo ndi choonadi. Tayang'anani pa mpingo tsopano. Kuitana utuluke. Ukubwera mumphamvu. Mzimu woyera ukutsika zinsisi za Mulungu zikululidwa ndi kuyikidwa mudongosolo. Mukuona? Ndipo pomwe pano iye walowa kale mu White House. Ndipo mpingo ukuzikokera wokha pamodzi. Amen. Osati chipembedzo. Kutuluka mu nsinga zakusayeruzika. Kutali ndi Aamori. Anthu amene ali afulu. Oh. Mulungu anali ndi Mose. Woti adzakhale mneneri wake. Ngakhale iye anali atanenera kale. Ndipo izo zinatsimikizira kuti iye anali kulondola. Komabe iye anali musukulu ya mchipululu. Atabisala kwa dziko lonse. Koma iye anaphunzitsidwa, anali akuphunzitsidwa uko kuchipululu. Adani amayikapo nzeru nthawi zonse kachitidwe kake. Ndipo kusakhulupirira kudzavomereza izo chifukwa mdaniyo ndi chizindikiro cha runtha. Tsopano kumbukirani, zilipo ziwiri zokha, musayiwale izi, pali mphamvu ziwiri zokha, imodzi ndi mphamvu ya uzimu, ya mzimu woyera, inayo ndi mdierekezi, akugwira ntchito kudzera mumphamvu ya runtha. Pakuti pamenepo ndi pamene iye anadzalowera munda wa Edeni kudzera mumphamvu za runtha, kuti akamupangitse Eva kukhulupirira kamvetsedwe ka runtha, motsutsana ndi mawu. Pasi momveka mmene izo zingakhalire, anakhoza kuzimvetsa izo. Mukuona? Mukuona, ndipo umo ndi mmene izo zakhala zikukhalira njira yonseyo. Ndi izi apa mu Egupto mmawa uno. Pali mphamvu ya runtha ikugwira ntchito mwa Ramese, kumubweretsa iye kumphamvu ndi kumukweza iye mwamba amene samadziwa ufulu kuti aloleze chimene Yosefe anali atachita. Chimene mpingo unali utachita pachiyambi. Ndipo tsopano ife tikuona chinthu chomwecho, mphamvu ya runtha ikulowerera pakati pa mipingo. Ndipo iyo yakula kukhala wamkulu wa zipembedzo amene samasamala zimene Bible limanena. Iwo alinako kachitidwe kawo-kawo. Si zimene Bible limanena, ndi zimene mpingo unanena. Ndipo achi protestant analowa mmenemo mpaka magulu awo onse ang'ono ngati ili. Chabwino ndithudi, chabwino ine ndikudziwa ilo limanena ichi, koma ine ndikuwuzani inu masiku amene wanapita. Maonekedwe au Mulungu ndi kumakana mphamvu lemba lililonse mu Bible limalozera kuchimenecho. Tsopano inu mwaona chifukwa chimene ine ndikufuna kujambula izi ndikutumiza izi kwa anthu. Ola alafika. Chona di chikwene chidziwike. Kutuluka kwa yandikira. Mukuona gaola luntalo limaoneka langwiro. Ndipo ilo ndi langwiro. Ilo lili ndendende. Koma langwiro kudzodza kwa Satana. Ndipo kenako nthawi yonse imene Ramesi walunta uyu anali akukula ndipo akubwera pa mpando wachifumu. Ndipo kumbukirani iye anakula ngati mbale kwa Mose. Mwaona mbale kwa Mose. Mmodzi wa iwo ankayenera kuti adzatenge mpando walunta chimodzi-modzi monga Yosefe kwa abale ake. Ndipo kodi iwo anachita chiyani ndi Yosefe wang'onoyo? Anamuchotsa iye kuchoka ku mawu. Mawu ndi Mulungu. Ndipo iwo anawachotsa mawu ndipo anavomereza kachikhulupiriro. Ndipo tsopano kachikhulupiriro kakula kukhala mphamvu. Oh, Mulungu mulole anthu aone zimenezo. Ine ndingagwiritse bwanji iso liuke naso. Ine ndingazipange bwanji iso kukhala zomveka mwa malemba. Pansi pakudzodza kwa mzimu woyera. Kuti ife tili pano. Oh, inu mukuti chabwino tsopano ngati izo zinabwera kuchokera kwa Papa Yohane, kapena Papa wakuti ndi wakuti, kapena Bishop wakuti ndi wakuti. Kodi inu mukuona kuti Mulungu anatenga wokhala mchipululu wang'ono wopanda pake? Mukuti zingateke bwanji kuti zonsezo zikhale zolakwika? Mulungu amachita ndi munthu payekha. Osati ndi maguru, ndi munthu payekha. Mulungu akutenga ake, akutenga ake. Chinthu chokhacho chimene iye ankayenera kukhala nacho ndi munthu mmodzi amene iye akanati adzigwira naye ntchito. Ndizo zonse zimene iye akufuna ndi munthu mmodzi. Iye wayesera kuwatenga iwo kudutsa mbado uliwonse ngati iye angakwanitse kumupeza munthu mmodzi. Iye anamutenga munthu mmodzi mmasiku a Noa. Munthu mmodzi mmasiku a Eliya. Munthu mmodzi mmasiku a Yohane Mbatizi. Munthu mmodzi yekha ndiyemwe iye amamufuna. Masiku awo weruza, iye anayesera kumupeza munthu mmodzi, Samson. Anamupatsa iye mphamvu yayikulu, koma iye anayigulitsa iyo kwa mkazi, ndipo anachititsidwa khungu. Ndiwo weruza. Sizinali choncho. Mulungu ndiwo weruza. Mukuona? Inu maona? Lero iye akuyesetsa kuti amupeze munthu mmodzi, amene iye angamutenge mdzanja lake, amene anganene choonadi, amene angakhale wopanda mantha nazo izo, amene sangabweze nkhonya. Amene sanga kale waziphunzitso. Munthu mmodzi amene yanga mugwire mdzanja lake ndikuonetsera mawu ake kuti ndi amoyo. Ndikudzionetsera iye mwini kuti ndi amoyo. Ine ndikukhulupirira kuti yakhoza kumupeza munthu woteroyo atakonzeka. Ine ndikutero. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Ndine basi ndimakhulupirira Bible mokwanira. Kukhulupirira kuti yakhoza kumupeza iye. Uko mkulondola. Yemwe angadzanene choonadi. Patapita kanthawi. Ife tikupeza kuti atatha kudutsa masukulu onse awa. Tsopano penyani, mdani akubweretsapo china chake, malingaliro alunta. Chifukwa mdani akugwira ntchito pa alunta. Ndipo malingaliro amakhala pansi ndi kuzilingalira izo ndi kuti tsopano dikira ni miniti chabe. Sizili chomwecho kuti bungwe. Ine ndimayankhula ndi munthu tsiku lina ndipo iye anati, taonani Bile, iye amagwira ntchito ku Public Service Company bambo wabwino. Ndipo iye anati, ine ndikufuna ndikufunse ni china chake. Anati, inu ndi wa Irish. Ine ndinati, inde bwana. Ndinati, ine ndimachita nazo manyazi izo, koma bendine. Ndipo iye anati, chabwino. Iye anati, kodi inu simukudziwa kuti inu kweni mukuyenera kukhala wa Chikatolika? Ine ndinati, ndine. Katolika wapa chiyambi. Inu mukudziwa mpingo oyamba unali mpingo wa Katolika. Inu mukuona komwe iwo wafika lero. Iwo unayambira pa Pentecost. Koma bungwe linawika iwo pomwe iwo uli tsopano. Tayanganani pa Pentecostite. Anabwelera mbuyo ndipo anadzapanga bungwe ndikupanga chinthu mpingo oyamba wa Katolika. Ndipo iwo ali pafupi-fupi kutali kwambiri lero monga iwo akhala kukhalira mu zaka 2000. Ndipo zaka 50 zawafikitsa iwo pafupi kwa icho. Mukuona? Iye anati, kodi inu simukukhulupirira kuti pamene guru la malingaliro a ecumenical ndi zimenezotu. Likhala pamodzi ndi kukambira na china chake, ndipo guru lonselo nkukhoza kugwirizana, inu simukuganiza kuti iwo angakhale basi pang'ono, chifukwa ine ndimabwera kudzakumvani inu mukulalikira. Anati, koma ine sindigwirizana nanu inu. Ndipo ine ndinati, njira yokhayo imene inu mungatsimikizire kuti kusagwirizana kwanu ndikomveka, mudzitsimikizire izo ndi Baibulo. Iye anati, Baibulo lilibe kanthu kochita ndi izo. Ine ndinati, kwa inu ilo likhoza kusatero, koma kwa ine ilo ndilochita ndi zonsezo. Mwaona, iwo ndi mawu. Ndipo iye anati, kodi inu simukuganiza kuti gulu la malingaliro a gulu la ekumeniko litakhala pamodzi lingakhale lolondola mochuluka ndipo kukhala lotsimikiza kuti likulondola kusiyana ndi munthu mmodzi wang'ono wosapunzira ngati inuyo? Ndipo ine ndinati, chabwino. Anati, kodi inu muli ndi chochita chanji kuti muzinena chilichonse chotsutsa izo kapena kutsutsa wathu mpingo wathu? Pamene wakhala ulipo kudutsa mbado, pamene iwo anali ndi bungwe la mpingo loyamba, monga inu muna langulira uko usiku ina, pamene iye anamva izi mibado ya mipingo za kusonkhana kwa mabungwe a ekumeniko ku Nicaea Rome ndi kupanga mpingo wa Roma Katolika. Ndinati, kodi inu simukudziwa kuti kunali masauzanda amuna mzimu, amuna otumidwa ndi Mulungu atakhala mu msonkhano umenewo? Ndipo kodi inu simukuganiza kuti malingaliro awo angakhale ogonjera kuti adziwe chifuniro cha Mulungu kuposa anu kumusi kuno, Mulungu atatha kutsimikizira kudutsa zaka 2000 kuti mpingo umenewo ndi olondola? Ine ndinati, iye sanatsimikizirepo izo. Ine ndinati, ngati mpingo umenewo uli mpingo wa Mulungu, tiyani ife tione iwo ukubereka monga mpingo woyamba unachitira nthawi imeneyo. Tiyani tione iwo ukubala zinthu zimene iwo ankachita nthawi yoyambirira. Pamene ngakhale Bible limanena kuti palibe ngakhale kachidutsa kamodzi kapena kadontho kamodzi kadzalephere kwa ilo. Ndipo iye anati, aliyense amene adzachotsera mawu amodzi kuchoka kwa ili kapena kuonjezera mawu amodzi kwa ili, gawo lake lidzachotsedwapo, kaya ndi gulu la ekumeniko kapena chilichonse chimene icho chili kuchoka kubukhu la moyo. Iye wathedwa. Anati, Bile, iwe ukungokhala wosadalirika. Ndipo ine ndinati, ndiye ine ndikuganiza nthawi ina mu ulemu waukulu wa Israeli, pamene iwo anali atalekana monga achiprotestant ndi katolika kuchitira lero, Israeli ankafuna kukhalabe Israeli. Koma ine ndinati, ife tikupeza kuti iwo anali ndi mfumu yotchedwa Yehosafati, munthu wolungama amene anayesera kusunga malamulo a Mulungu. Koma iwo anali ndi wina uko wotchedwa Ahabu, amene anakwatira mkazi ndale yesetsa kuti apange ubwezi ndi fuko lina, ndipo anakwatira mmodzi wa ana ake Yezebeli, ndipo anamubweretsamo iye nayenso pakati pa anthu a Mulungu, chinthu chomwecho chimene ife tikuchita ndi kumabweretsamo. Ndipo iye anadzakhala olamulira kumupangitsa Ahabu anene ichi ndi kumupangitsa Ahabu anene icho, chinthu chomwecho chimene iwo akuchita tsopano. Ndipo ine ndinati, chionetsero chinadzafika. Iwo ankafuna kulumikizitsa mipingo iwiri yonse pamodzi monga iwo akuyesetsa kuti achite tsopano. Ndipo kwa Ahabu, ndipo ngakhale Yehosafati munthu wa bungwe anati, inde izo zikhala zabwino, anthu anu ndi anthu anga, ndife tonse a Khristu, ndife tonse okhulupirira, tiyeni tiyanjane. Koma pamene iye anadzafika kuchionetsero, iye anati, kodi inu simukuganiza kuti ife tikuyenera kuti tipite kokapempherera izi? Ife tikuyenera kuwafunsa Ambuye? Ndipo iye anati, inde, anatero Ahabu. Chotero iye anati, ine ndikuza ni chiyani? Tiyeni timpeze mneneri wa Ambuye. Koma inu mwaona, Ahabu anali ndi kachitidwe kamene iye ankaganiza kuti kanali ka Ambuye. Iye anati, ine ndili nawo 400 ayiwo opita ku sukulu ndi ophunzitsidwa, ndipo iwo amadzinenena kuti ndi aneneri a Chihebri monga magulu a utumiki amachitira lero. Ndipo iwo anawatulutsa iwo, ndipo anawafunsa iwo funso lokhudza zotsatira za nkhondo. Ndipo mmodzi aliyense wa iwo anakhala pamodzi, ndipo anayanjana chimodzimodzi ngati momwe msonkhano wa ekumeniko ukuchitira lero. Ndipo iwo anabwera ndi funso, pita uko, Ambuye ali ndi inu, pakuti dziko limenelo ndithu ndi lathu. Ndipo mukawakankhira Asiriya katuluke uko kapena Afilisiti, mukawakankhira iwo kumeneko chifukwa dzikolo ndi lathu. Zimenezo zikuveka za nzeru kwambiri, mukuona, komabe pasi mu mtima wa Yehosafati sizinamveke bwino. Iye anati, ine ndikudziwa inu muli ndi atumiki a ekumeniko 400 ophunzitsidwa bwino uko, ndipo iwo onse ali mu mgwirizano umodzi, mpaka kuti iwo anapanga nyanga zachitsulo ndi kuti pakuti atero Ambuye. Koma kodi ife tingampeze mmodzi? Iye anati, mfumu isanene chomwecho, wandale anatero, mfumu isanene chomwecho, chifukwa amuna awa ndi amuna ophunzitsidwa, ine ndawaphunzitsa iwo ndekha. Ndi zimenezotu, mukuona, ndi zimenezotu. Ine ndawaphunzitsa amuna awa, koma alipo mmodzi wina, koma ine ndimadana naye iye, mukuona. Anati, ameneyo ndi Mikaya, mwana wa Imla, Koma anati ine ndimadana naye iye. Iye sikanthu koma chigawenga pakati pawo. Iye nthawi zonse amangowadzudzula iwo. Iye nthawi zonse amandiuza ine kuti ndikulakwitsa. Kuyangana pa ufumu wanga. Eya, taonani pa iwo. Taonani chisokonezeko chimene iwo unalimo. Yanganani pa chipembedzo chanu lero. Okhala nawo maonekedwa awo Mulungu ndipo nkumakana mphamvu yake. Mukuona? Oh, inu mukhoza kukhala ochuluka milioni ndi ochuluka sauzande ndi amuna ophunzitsidwa bwino, koma inu mulipati mu mzimu. Mphamvu yanu ilipati, inali mwa Samson. Pamene iye anayima pamenepo, monga ine ndinanenera tsiku lina, ndi thupi lake lonse lalikulu kumeneko, ndi mnofuli wonse mmenemo. Koma wopanda moyo mwa ilo, mzimu unali utamusiya iye. Iye anali wopanda thandizo. Mwana wang'ono akumutsogolera iye kopita, maso akhungu. Chifukwe cha mkazi wina. Chimodzi modzi monga mene mpingo uli lilero. Ukutsogozedwa ndi ndale. Mabishop akula mpingo. Ndi mitundu yonse ya zinthu. Amuna kukokera kokera kuti apeze china chake muchipewa chawo ndi chilichonse. Kodi ife tilipati. Chotero pamene ife tifika pa malo awa. Iwa anatuma ndipo anakamutenga Imla. Napena osati Imla. Koma Mikaya, mwana wa Imla, anatuma ndipo anakamutenga iye. Ndipo iye ananenera, ndipo anawauza iwo kuti Ahabu akaphedwa ngati ati apite kumeneku. Ndipo akibishop pamene anamumenya iye pakamwa. Iye analiona ntima za izo. Iye anati, mzimu wa Mulungu unapita kuti pamene iwo unandichokera ine. Anati, inu muona. Anati kamwike niye mundende. Mukamwike iye mundende ya mkati. Mudzika mudyetsa kwa mkate wa chisoni ndi madzi a chisoni. Ndipo pamene ine ndidzabwerera mumtendere, anati ine ndidzatana naye munthu ameneyo. Ndipo Imla podziwa kuti iye anali pachibale ndi Mulungu. Bwanji, masompenya ake anafanana ndi mawu. Iye anali mneneri. Ndipo mzimu wake ndi masompenya ake anali ndendende ndi mneneri Eliya. Iye anati, ngati inu mukabwerere mkomwe, ndiye kuti Mulungu sanayankhule ndi ine. Tsopano ine ndinati kwa munthuyu, amalondola ndi ndani mgwirizano wa ekumeniko kumene amuna 400 osankhidwa anadzakhala pamodzi osankhidwa ndi anthu, kapena chigawenga chimodzi chosankhidwa ndi Mulungu. Chabwino, iye anati, chabwino iwe ungadziwe bwanji kusiyana kwake. Ine ndinati, pobwerera ku ndondomeko, ife tingadziwe bwanji kumanga nyumba pokhapokha ngati pali ndondomeko. Ngati iwo akanayima miniti, ndikupeza kuti mneneri ameneyo Eliya anatemberera Ahabu, ndipo anati, agalu adzanyambita magazi ake. Ndipo iwo anatero, iye angadalitse bwanji chimene Mulungu anali atachitemberera. Inu mungadalitse bwanji chilichonse chimene Mulungu achitemberera. Tulukani mu chinthucho, chokani kwa icho, bwerani mwa Khristu. Amen. Tsopano zindikirani, koma mdani amapereka ganizo, mdani amalinga chinthu, amachikonzekera icho. Ndipo malingaliro alunthu amati, uko nkulondola, uko ndi kumene mbale wofunika uyu anali, mwamuna uyu. Iye anati, zikuoneka ngati, taonani hapa, inu mukudziwa kuti ngati tonse ife tingakhale pamodzi, ngati mpingo umodzi, kodi inu simukuganiza kuti ife tingakhale bwinoko kusiyana ndi kumwazikana mmene tili tsopano? Kodi zimenezo sizikumveka za nzeru, ngati achiprotestant onse ndi akatolika atakhala pamodzi ndikubwera pamalo ena omvetsetsana? Koma awiri angayende bwanji pokhapokha iwo atagwirizana? Inu zingateke bwanji, pamene gulu limodzi apa silikhulupirira mu machiritso, lina limati iwo amakhulupirira, lina limazika izo pa nthawi ina ya mbuyo, ena samakhulupirira mkomwe Baibulo, ndipo nkuzika izo pamodzi. Kodi inu mukhala ndi chiyani? Mulungu siwoyambitsa chisokonezo. Mulungu asanawike konse mpingo wake mudongosolo, iwo anadikirira masiku 10 ndi mausiku, mpaka iwo onse anadzakhala mmalo amodzi mu mgwirizano umodzi. Ndipo pamenepo panadzabwera mzimu woyera kudzakhala mtsogoleri. Osati gulu lina la ekumeniko. Mukuona, ine ndikudalira kuti inu mukumvetsa izi. Zindikirani, ameneyo ndi wosakhulupirira, wosakhulupirika kumawu a Mulungu, amene sazindikira chimene mawu akunena, koma amazindikira kulingalira kwake komwe. Izo ndi zimene Eva anachita mmalo oyambirira. Iye anadalira pakulingalira kwake. Satana anati, tsopano taona apa. Kodi izo si za nzeru, ine ndikudziwa mawu amanena zimenezo. Koma dikira miniti, kodi izo si za nzeru kuti iwe ukanakhala wabwinoko ukanadziwa chabwino ndicho ipa? Bwanji, inde, ndiye iye anamvera izo. mukuona ndituti umo ndimene zimakhalira ndi kulingalira tsopano kusakhulupirira nthawi zonse kumapita kukulingalira koma chikhulupiriro sichingakhudze izo kodi isi zikanakhala zomveka kwa Atate athu amene ali Atate a chikhulupiriro chathu Abraham kuti ife ndi ana ake mwa Khristu kodi izo sizikanakhala zomveka kuti mkazi wa usinkhu wa zaka 65 zakubadwa ndipo amene iye anali atakhala naye nthawi yonse kuyambira iye ali mtsikana amalephera kukhala ndi mwana ndipo pamene iye anali usinkhu wa zaka 100 zakubadwa kapena 90 ndipo iyeyo 100 ndipo komabe wopanda mwana sanalingalire gulu lina lalikulu la madokotala ndi sayansi atamupima Sara anati bwanji chiberekero chake ndi chowuma mitsempha ya mkaka inauma zaka 40 zapitazo mtima wake usinkhu umenewo iye sangathe kudutsa mkubereka bwanji izo nzongolingalira chabe koma Abrahamu anazikana izo iye sanadzandime pa lonjezo la Mulungu kudzera mukusakhulupirira akutsutsana ndi zolingalira iye sanadzandime pa lonjezo la Mulungu zilibe kanthu kuti izo zinali chiyani pakuti iye anamuyesa Mulungu kuti ndi wokhoza kuchita chilichonse chimene iye ananena kuti iye akanadzachita tsopano ali kutana Abrahamu mmawa uno inu atumiki amene muli ndi mantha inu mukuopa zamkate wanu ndi madzi pa msewu ngati inu mungachoke ku Babulo uko chikhulupiriro chanu chili kuti David anati, ine ndinali wang'ono nthawi ina ndipo tsopano ndine wokalamba. Ine sindinawaonepo wolungama atasiyidwa, kapena mbewu yake ikupempha mkate. Musachite mantha, mukhale oona kwa Khristu. Koma kusakhulupirira kumagwira kulingalira. Izo ndi chimene izo zinachita. Tsopano inu mukumvetsa izo, kusakhulupirira kumadalira pakulingalira. Zinthu za tsiku la lero. Chikhulupiriro sichingachite zimenezo. Chikhulupiriro chimayang'ana pa mawu koma chikhulupiriro chimadzika chokha pa thanthwe losasuntha mawu amuyaya a Mulungu amen chikhulupiriro sichimayang'ana pa kulingalira ine sindikusamala ndi mochuluka bwanji inu mungaonetsere kuti zikanakhala bwino ngati mawu akuti ayi chikhulupiriro chimakhazikika pamenepo amenewo ndi malo opatulika amalo opumulira a chikhulupiriro ndikufuna ndikufunseni inu a Lutheran mmawa uno inu a Baptist ndi inu a Katolika ndi inu chilichonse chimene inu muli inu anthu a chipembedzo kuzungulira dziko inu mungayike bwanji chikhulupiriro chanu pa chipembedzo chanu pamene icho ndi chotsutsana ndi mawu kodi inu muli ndi chikhulupiriro cha mtundu wanji inu muli ndi mphamvu yolingalira ndipo osati chikhulupiriro pakuti chikhulupiriro chimadza pakumva kumvera gulu la ekumeniko inu mungatekose anati inu mukhoza kuzipeza zimenezo mu Ordinated Birthday Almanac koma inu simudzazipeza izo konse mu mawu a Mulungu chikhulupiriro chimadza pakumva ndipo pakumva mwa mawu a Mulungu amen ndiwuzeni ine kuti munthu mmodzi akhoza kuyankhula chilichonse chotsutsana ndi chimenecho ndikunena kuti izo ndi mawu a Mulungu pamene miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu amene osadzapita chikhulupiriro chimapeza malo opumulirapo opatulika amawu icho chimasunthira pamwamba pomwe pa thanthwe la muyayalo Khristu Yesu mawu ndipo chimakagona pamenepo ndikumapumulapo kaya mphepo ziwombe kaya mikuntho igwedeze iye amakhala wotetezeka nthawi zonse iye amapuma pamenepo pa mawu amenewo apo ndi pamene chikhulupiriro chenicheni cha chikhristu chimakapumapo malo opumulira ndi mawu pakuti icho chimadziwa kuti Mulungu nthawi zonse amazitsimikizira yekha kukhala wapamwamba pa wina aliyense wa adani ake zilibe kanthu zikuoneka moyipa bwanji ndi mmene mdani walowera mkati ndi mmene mukuonekera ngati mwagonjetsedwa chikhulupiriro chimadziwabe tsopano kwa inu anthu odwala oh mmene ine ndikufunira ndikanazikhomerera izi pamene inu mugwira chikhulupiriro chimenecho kuti inu muchilitsidwa chilichonse chochitika chilichonse china chilichonse zizindikiro zonse zisonyezo zonse zikhoza kuonetsa kuti inu mukufa inu simungasunthe konse malo ake opumulira ali mumalo opatulika amawu a Mulungu pamene chikhulupiriro chenicheni chidzikhazika chokha mmenemo osati kudzipangitsa kukhulupirira tsopano chikhulupiriro osati chiyembekezo koma chikhulupiriro chiyembekezo chili kunja kuno mayembekeza kuti chikhala mkati chikhulupiriro chili kale mkati chikuyang'ana panja ndikumati izo zachitika mukuona chimenecho ndi chikhulupiriro apo ndi pamene chikhulupiriro chimatenga malo ake opumulira chifukwa icho chimadziwa kuti Mulungu sadzalola konse mdani kuti akwere pamwamba pa iye iye sanapangepo chikhulupiriro chimadziwa zimenezo chotero mosalabadira kuti chinthucho chikuoneka bwanji Noa ankadziwa kuti chombo chimenecho chiyandama mukuona ndithude ankatero Danieli ankadziwa kuti Mulungu akanatha kutseka kamwala mkango anachi Hebri ankadziwa kuti Mulungu akanatha kuzimitsa moto Yesu ankadziwa kuti Mulungu akanadzamukitsa iye kenanso chifukwa mawu anati ine sindidzasiya solo yake mugehena komanso ine sindidzalola woyera wanga uyo kuti aone chivundi iye ankadziwa kuti chivundi chimayambika mumaola 72 iye anati mmasiku atatu ine ndidzaukanso mukuona icho chinatenga malo ake opumulira muyaya mumalo opatulika amawa Mulungu ndipo apo icho chinadzaima kulingalira kudzayesetsa mwakukonza kwake kuti kuzindikire chabwino kachitidwa aka kakuyenera kukhala bwino basi ichi ndi chimenecho iko kakuoneka bwinoko chifukwa inu mukuyang'ana ndi malingaliro aluntha inu mukhoza kutsimikizira kulingalira koma inu simungathe kutsimikizira chikhulupiriro chifukwa ngati inu mungatsimikizire icho ndiye kuti icho sichikhulupirironso koma chikhulupiriro chimangodziwa mawu okha ndi lonjezo ndipo icho chimayang'ana kwa chinthu icho chimene inu simukuchiona chikhulupiriro ndi chinthu cha zinthu zoyembekezereka umboni wa zinthu zosaoneka inu simungalingalire ine sindingathe kutsimikizira mmene izo zidzachitikire ine sindikudziwa mmene izo zidzachitikire ine sindikudziwa izo koma ine ndikukhulupirira izo ine ndikudziwa kuti izo zili chomwecho chifukwa Mulungu ananena chomwecho izo zakhazikika icho ndi chifukwa chimene ine ndikudziwa kuti ichi ndi cholondola ine ndikudziwa kuti mawu ndi olondola ine ndikudziwa kuti uthenga ndi olondola pakuti iwo uli mu mawu ndipo ine ndikumuona Mulungu wamoyo akuyenda pakati pa iwo kuti atsimikizire ife tili pakutuluka ndithudi zona ngakhale imfa payokha singathe kugwedeza chikhulupiriro anthu amangoyima mu imfa mu pa nkhope kumene ya imfa ndi kufuula chigonjetso cha chiukitsiro paulo o imfa mbola yako ili kuti manda chigonjetso chako chili kuti mukuona chifukwa khristu anauka ndipo iwo amene ali mwa khristu adzatulukira ndi iye pakudza kwake mukuona simungazisinthe izo eya chikhulupiriro chimapanga mawu a mulungu kukhala malo opatulika ake opumulira mwa muyaya icho chimakhala mu mawu a mulungu zindikirani kenanso tsopano ife tangotalikitsa pang'ono chabe pafupifupi maminiti 25 ngati inu simudandaula ine ndikufuna kuti ndipitilize tepi miniti chabe zindikirani mfumu yatsopano ija imene inauka imene sinkamudziwa yosefe cholinga chake choyamba chinali chiyani kuti akaononge mphamvu ya israeli anali ndi ana awo uko mkulondola iye anayesetsa kuti aononge anawo tsopano mvetserani mwatcheru mdyerekezi yemweyo maonekedwe osiyana ufumu anayesetsa kuti amuononge mwana yekhayo wa mulungu mukuona wachotsa anawo poyamba iwo asanayambe mdyerekezi ndi wanzeru kwenikweni mbalame yothyathyalika iye amadziwa kuchimenya chinthu icho chisanayambepo iye amadziwa zimenezo mukuona ndipo chinthu chokhacho chimene inu mungachite konse kuti mumugonjetse iye ndi kudalira pa khristu ndi kudzichepetsa nokha ndi kumulola iye kuti azikutsogolerani inu mukuona inu simudzachita konse izo mwa njira ina iliyonse mphamvu zanu zaluntha sizidzachita konse izo inu mukuyenera kukhulupirira izo mungodalira pa iye iye ndi mbusa iyo si ntchito ya nkhosa kuthamangitsa nkhandwe iyo ndi ntchito ya mbusa koma nkhosa ikuyenera kuti izikhala ndi mbusa kuti ikhale yotetezeka awo ndi malo anga achitetezero ndi mwa khristu ndipo khristu ndi mawu awo ndi malo achitetezo zindikirani mdyerekezi maonekedwe a aramese mfumu chinthu choyamba chimene iye anachita chinali kuwachotsana ndi imfa ya chibadwa ndipo mwamsanga pamene mwana wa mulungu anabadwa iye anali atasamuka kuchokera ku igupto chifukwa mulungu anaononga igupto anamutemberera iye iye sanabwererenso chiyambireni kenako iye anadzakhala mu rome satana anasamutsira wake mpando wake ku rome ndipo chinthu choyambirira chimene rome anachita kuti aononge zonsezo kuti atenge kukhala wotsimikiza mdyerekezi mukachitidwe ka chiromako anayesetsa kuti aononge chiyani mwana wa mulungu kuyamba ndi kuyamba ndiyerekezi yemweyo ndipo lero iye wachita chinthu chomwecho pansi pa chizindikiro cha mzimu tsopano achipembedzo kumadzinenera chikhristu ndi kumatenga atsikana athu ndi kumakawakwatitsa iwo kwa anyamata achikatolika ndi kuwapangitsa iwo awalere anawo kukhala akatolika kuti aphwasule mphamvu yambali inayo ndi chimenecho chiwanda chanu ndi ameneyo mdierekezi wanu atakhala pa mapiri 7 atavala makolona apatatu wothyathyalika basi ndi mthakati wanzeru walunta ngati serpent mbewu ya serpent ana ake kugwiritsa ntchito machitidwe alunta omwewo onani kenako iwo amaphana mu nthawi ziwiri zinazo iwo amaphana ndi chiyani nthawi ziwiri tsopano kumbukirani onani ziwiri zimenezo ndipo kenako katatu mukuona iye anaphana nthawi ziwiri zoyamba ndi imfa yachilengedwe ndipo nthawi yotsiliza iyi iye akuwatenga ana ndipo akuwapha iwo ndi imfa ya uzimu kukwatira kukwatirana kodi Danieli sananene chinthu chomwecho mu ufumu wachitsulo ndi dongo kuti izo zidzasakaniza mbewu zimenezo kuyesetsa kuti aswe mphamvu za anthu enawo ndipo ndizo zimene iwo akuchita mpaka iwo ali nacho chinthucho tsopano iwo amuyikamo president tsopano chinthu chotsatira chimene inu mukuyenera kuchita ndi kuyikamo kadinolo kuyikamo nduna zonse ndipo kenako inu muchita chiyani chinthu chotsatira chimene iwo amachita iwo amatenga ndalama zawo ndi kulipira ngongole ya United States ndi kubwereka izo kwa mpingo ndipo zikatero inu mwagulitsidwa eya tsopano ife tikukhala moyo lero kumalipira ngongole zathu zakunja uko ndi ndalama za misonkho zimene sizidzaperekedwa mpaka zaka 40 zitadutsa ife tilibenso ndalama koma mpingo uli nazo izo kodi Bible silimanena kuti iye anakongoletsedwa ndi golide ndipo oh my koma inu umo ndi mmene izo zimachitira mwaona kukwatitsa ana anu akazi ana akazi kukwatiwa ana anu amuna kuwalera ana anu kukhala akatolika ndendende kuwapha iwo ndi imfa ya uzimu kodi Bible silinanene kuti iye adzamuponya iye pakama wachidziko ndi kupha ana ake ndi imfa ya uzimu chivumbulutso 17 mukuona iwo nthawi zonse amakhala mawu ine sindikusamala kumene inu mukupita iwo akadali mawu apobe iwo akuyenera kukwanira mu chithunzicho ngati sizitero iwo simawu iwo simawu inu simungawapange iwo kupita njira yonse kudutsa Baibulo ndiye iwo ndi olakwika taonani pa nthawi iyi Mulungu anali akumuphunzitsa wantchito wake ku ntchito yake kumuphunzitsa iye iwo asakudziwa konse kunja kwa mapulani awo madongosolo awo kodi inu mukumvetsa izi kunja kwa kachitidwe kawo kachibungwe Mulungu anali akumuphunzitsa munthu kucholinga chake iye anangozilola izo kuti zizipita anamulola iye akwatire ndi kukhala ndi mkazi wake ndi ana mwana Gershom iye amakhala moyo wabwino ndithudi akumudalitsa iye kunja uko koma nthawi zonse iye anali akumukonzekeretsa iye akumuphunzitsa iye Mulungu ndi mdani wake anatero muthupi nthawi imeneyo chimodzimodzi monga Mulungu ndi mdani wake akuchitira mwa uzimu tsopano iwo anawapha iwo ndi imfa ya thupi tsopano ndi imfa ya uzimu mukuona Mulungu anali kumukonzekeretsa munthu wa thupi mneneri wake kuti apite uko ku Igupto ndipo Satana anali akumukonzekeretsa Ramese munthu wake wa thupi mwaona akumukonzekeretsa munthu wa thupi chiyani kuti aphe kapena ayanjanitsa Chigupto onse ndi Ahebri pamodzi kuwapanga iwo kuti aziwatumikira be iwo ndi chifukwa chake zili zovuta kwambiri kwa malingaliro kuti alingalire motsutsana ndi zochitika za maphunziro zimene zingatsimikizire mfundo zake mukuona uko mkulondola malingaliro ake nthawi zonse adzapita ku maphunziro alunta ndi amalingaliro oganiza saziona nkomwe izo kodi inu munaona malamulo 10 a Cecil DeMille ine ndikuganiza ambiri a inu munatero ine sindimakhulupirira zomapita ku makanema zinthu zonse izi koma ine ndinawulangiza mpingo kuti aliyense ngati iwo alibe chilichonse koma amene amafuna kukaonera izo zingakhale zabwino ngati iwo akufuna kukaona izo chifukwa ine sindikanalola poyamba ena abale anga anapita iwo anabwera akundiuza ine ndinali ndisanaonerepo imodzi kwa zaka zambiri potsiriza ine ndinapita kumusi kuno pamene izo zinali kumalo achionetsero awa ine ndinaonera izo ine ndinaona chimene izo zinali kenako ine ndinadzanena kumpingo ngati inu mukufuna kukaonera izo nzabwino apo izo zinali izo zinali zokoma, zokongola. Mene njomba ija ya mdielekezi. Momwe ye anali woti ati alika kumeneko. Momwe ye anasuntila mene mokute akape ana meneo. Ndipo mene maringali walu ntana zitenga izo, ndiku zikurupilira izo, chifukwa iwa amataku ziona izo. Izo zinali zanzeru. Oh, momwe mulungu anali ntawi zonse, akumupunzisa mneneli uyu. Ndipo momwe igupto amapunzilira mundale Ramese uyu kuti adzatenge ulamuliro. Ndipo kena kompikisano waukulu unadzabu ela tsikulina. Pakati pa mphamvu ya lunta ndi ya uzimu. Ndipo Ramese ndi milungu yake yonse analata imakunja uko ndi kumatsanulira madzi kuti adalitse mulungu anayo. Mulungu anamukantha iye, ndipo magazi anatuluka kuchokera mwa iye. Iye anali, oh, ine ndimaganiza izo zinali zokhudza, mwaona, kuona zimene zinachitika. Oh, tsopano penyani, alunta nthawi zonse amapita akulingalira. Ndipo izo sizingaone mbali ya uzimu, chifukwa ndilunta. Oh, sizika na telonso nthawi iliyonse. Iwo sakuziona izo tsopano. Iwo sanate kuziona izo mu masiku a Eliya. Zikanateka bwanji mneneli wankhope ya ubwaya uyu. Mulungu andikhulukire ine ponena chinthu ngati chimenecho. Koma ine ndinaponyetsa. Ndipo Mulungu akudziwa ine ndikuyesetsa kuti ndizipange izo zonyozeka mmene ine ndingatere kuti inu mukhoze kuona mzimu wa Mulungu. Monga Paulo anati, ine sindinabwere kwa inu kumayankhula mawu odolola ndi chidziwitso. Pakuti malingaliro anu akanasunthira kuchidziwitso. Koma ine ndikubwera ndi mphamvu ya mzimu woyera kuti chanu chiyembekezo chanu ndi chidaliro chipumulirepo. Osati muchidziwitso cha munthu koma mumphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Kristu. Ndi chifukwa chake ine ndikuzipanga izi zonyozeka kwambiri pomutchula mneneli wankulu wa Mulungu wa nkhope ya ubweya, chifukwa iye ayenera kuti anali chinthu chooneka moopsa kuti ayimirire pambali pa wansembe wovala bwino ndi kudzitcha yekha munthu wa Mulungu. Tayang'anani pa iye. Inu mukanaona chiyelo cha wansembe ameneyo mu malingaliro alunta. Inu mukanaona mpango pa mutu wake ndi kutembenuka, ndi effort ili pa chifuwa chake apa. Inu mukanaona mafuta odzodza achilengedwe pa ndevu zake, akutsikira pansi mopindira mwa malaya ake. Inu mukanaona moto wansembe ukuyaka ndi mipingu yonse mu dongosolo. Tsopano izo ndi zimene malingaliro achibadwa akanatsatira. Izo ndi zimene iwo akuyesetsa kuti achite lero. Diso chipata cha kusolo. Koma inu mwaona diso la uzimu kumbuyo mu diso limenelo. Iwo amayang'ana pa munthu wa nkhope ya ubweya wokalamba uyu atayima pamenepo tsitsi lili pa chifuwa chake. Ndipo chachikulu chidutswa chachikulu chachikopa cha nkhosa achita kutilidwa momuzungulira iye chachikopa atamangirira mchiuno mwake ndi mwina mwake wopanda nsapato. Mikono ya ing'ono yonda yokalamba, nyama ikulendewera pansi mbali iyi, ndi ndevu zoyera zokuta nkhope yake yonse, ndi ndodo yokhota mdzanja lake ataima pamenepo. Koma diso la uzimu limatha kuona mphamvu ya Mulungu ikusuntha kunja uko, chifukwa iyo inali ndendende ndi mawu. Osati chimene walunta amaona, chimene diso la uzimu limaona. Ndipo diso la chibada lero likuona mpingo onyezimira, chiyanjano ndi ameya mzinda, kapena chilichonsecho mu mabungu azipembedzo awa. Ndipo iwo amalephera kuona mphamvu ya mzimu woyera. Pamene iwo ukhoza kuukitsa akufa ndi kuchiritsa odwala, ndipo ndi momwe mukuona. Iwo amayang'ana, ndipo iwo amaona Hollywood, ndipo iwo amayang'ana anthu ali mu msewu. Akazi lero akuganiza chabwino mkazi uyu Suse, iye ndi wachalichi, iye anadula tsitsi lake, iye amazipentapenta, aliyense mu tauni amamukonda iye. Ine ndikudabwa zakumwamba, mukuona. Pamene izo zikutsutsana ndi mawu, Mulungu sangazivomereze izo. Iye angakhale kuti akuvomereza modzitsutsa iye mwini. Iye angakhale kuti akuwakana mawu ake omwe. Ndipo izo zidziwike. Mulungu sadzachita konse zimenezo. Ngakhale miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, mkazi wodula tsitsi ndi tembelero pamaso pa Mulungu. Kapena mkazi amene angavale chovala cha mwamuna. Mukuona, diso la uzimu limawagwira iwo. Iwo amakhalira moyo mtsogolo. Malingaliro achibadwa amakhala moyo kuti aziganizira zinthu zathupi za tsikuli. Zindikirani tsopano. Mulungu akuchita izi, ndipo komabe anthu samadziwa izo. Maganizo achithupi amatsatira kulingalira. Mulungu tsopano akuitana kutuluka kwa uzimu, kumene iye anaitana kutuluka kwa thupi kwa anthu ake. Iye akuitana kutuluka kwa uzimu lero kuchiani chake osankhidwa ake kwa osankhidwa ake okha. Sopano Igupto amalephera kumuona Israeli kuti akulondola ngakhale magazi a mwana wankhosa anali pachitseko ndi pamphuthu ndi zinthu zimene zinali kuchitika. Ndipo Mulungu kumusi uko akuyenda mwa mneneri uyu ndi kumatenga mawu a munthu kumulola iye ayime pamenepo ndi kutenga ndodo imene iye amatsamirapo, ndipo analoza molunjika kummawa ndipo anati, pabwere mchenche. Ndipo zidzadze pa Aigupto anabwerera kumeneko. Ndipo aliyense anati, palibe chachitika, palibe chachitika. Koma basi nkanthawi pang'ono mchenche yayikulu ya girini inayamba kuzungulira. Patapita kanthawi panali mwina mwake mapaundi awiri kuzungulira pabwalopo. Munthu anayankhula chilengedwe nkukhalapo. Apa panali Ramese waluntha atayima pamenepo, amene amatsutsa munthu wachipembedzo kwambiri, ndipo amatsutsana ndi mzimu wa Mulungu wa moyo. Ndipo malingaliro achibadwa amatha kungomuona Ramese, koma malingaliro a uzimu anaona lonjezo, ndipo analiona ilo likudzachitika. Chabwino ngati Yoswa ndi Kalebu amatha kuwatchula Amaleki awo ndi Ahivi ndi Ayebusi ngati kuti panali bepo pamenepo, komabe kawiri kapena katatu kapena kanayi usinkhu wawo. Ndipo malingaliro achibadwa pa Kadesh Barnea pamene azondi anapita kumeneko anati, ife sitingathe kuchita izo, ife iwo ndi ochuluka kwambiri. Chabwino ife tilingati ziwala kumbali yawo. Koma Kalebu ndi Yoswa anaona lonjezo la Mulungu anati, ndife oposa kuchita zimenezo. Chifukwa chiyani? Iwo anali akuyang'ana Mulungu anati, ine ndikukupatsani inu dzikolo. Mukuona malingaliro achibadwa samazimvetsa izo, malingaliro a uzimu amazitolera izo. Ndipo chifukwa chiyani ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake? Chifukwa chiyani Aigupto sanazione zinthu izi? Chifukwa iwo sanali osankhidwa. Mulungu anamuza Abrahamu izo zisanachitike. Mumvetse izi inu mpingo wopusa. Mulungu anamuza Abrahamu izo zisanachitike. Mbewu yako idzakayenda mu Igupto kwa zaka 400. Ndipo ine ndidzakawatulutsako iwo. Ndi chifukwa chake iwo anaona ilo. Chifukwa iwo anasankhidwa kuti adzazione izo. Iwo ndi osankhidwawo. Israeli anasankhidwa kuti adzaone chizindikiro cha Mulungu. Ndipo iwo anatuluka ku Igupto kumene osakhulupirira anawonongekako. Ndipo lero Mulungu akuitana osankhidwa ake, mbewu ya uzimu ya Abrahamu mwachikhulupiriro chimene iye anali nacho mu mawu a Mulungu. Inu simukuiona mbewu ya uzimu yolelo imene simaona mpingo wa luntha, iyo imaona mawu. Ndipo iyo ikuitanidwa kuchokera kuzipembedzo zazikulu izo, kukalowa mukukhalapo kwa Yesu Kristu. Amen. Zimenezo zamveka? Kodi inu munamvetsa izo? Chabwino, ife tipitire apa tsogolo. Osankhidwa okha. Dokotala DLPH, iwo sana zione nkomwe izo. Iwo sana sankhidwe. Ndipo kumbukirani, kusankha uku kukubwera tsopano, sikungopita ku dziko lina, ndikupita ku ulemerero. Kumene maina awo alembedwa pa buku la moyo wa mwana wankhosa. Osati pansi pa yachilengedwe, nyama yaying'ono nkhosa imene inatulutsa Israeli, kuti iwo akabwerere mbuyo kumeneko ndikukabwereranso. Koma izi sizingatero. Izi ndiza pansi pa magazi a mwana wankhosa wa Mulungu, amene anaphedwa maziko a dziko asanakhazikitsidwe. Ndipo maina awo anayikidwa pa buku la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Ndipo iwo ali mmenemo osankhidwa. Ndipo pamene kuwala kumeneko kuthwanima pa iwo monga choncho, makoma achipembeza amenewo amagwera kutali kwa iwo, ndipo apa iwo amabwera. Tulukani pakati pa iwo, ukutero mzimu woyera mmasiku otsirizano. Musakhudze ayi zinthu zawo zodetsedwa. Ine ndidzakhala Mulungu kwa inu, inu mudzakhale ana amuna ndi akazi kwa ine. Tsopano penyani, Israeli anali akupenyerera. Iwo ankadziwa kuti Mulungu amachita ndi aneneri ake. Iwo mawu amabwera kwa iwo, ndipo iwo anabwera kudzawaona iwo. Ndipo iwo anawaona iwo. Ndipo tsopano chizindikiro cha luntha, ife tikuchiona icho tsopano kuti iwo akukhulupirira pa mabungwe awo. Iwo akadalimu tizikhulupiriro tawo. Komabe iwo chimodzimodzi monga mmene analili Balaamu amene anabwera pamwamba pa phiri kumene kunali Israeli. Apo panali Israeli osati fuko, anangokhala anthu chabe. akuyandama yandama ndipo anali wolakwa.
And Moab, his brother,
ndipo Moabu mbale wake walunta munthu wabungwe anabwera pamwamba pa phiri ali ndi bishopu kapena mneneri amene iwo anali naye, ndipo anayikako guwa, ndipo anakapereka nsembe yomweyo, koma iye analephera kuti aone lawi la moto ndi thanthwe lokanthidwa pakati pa Israeli. Chomwe chonso izo zili lero, maganizo alunta anali kuyang'ana kwa otchuka atayima pamenepo. Iwo analephera kuti aone thanthwe lokanthidwa. Ngakhale bishopu iye mwini analephera kuti aone mphamvu ya mzimu woyera, mfuwu wa mfumu mu msasa. Iwo analephera kuti aone izo. Chotero umo ndi mmene izo zikukhalira lero. Mulungu akuitana anthu ake osankhidwa, ndipo iwo asankhidwa tsopano. Ndipo tsopano iwo asankhidwira chiyani? Uchiukitsiro. Ndipo kodi iye akuonetsera chizindikiro chotani? Chizindikiro cha chiukitsiro. Kodi iye amawasonyeza chiyani iwo pamenepo? Chizindikiro chowombola, kuti awawombole iwo ku msinga. Chizindikiro cha mphamvu imene imatha kutseka miyamba kapena kudetsa mlengalenga. Ndipo tsopano iye akuonetsa mphamvu ya chiukitsiro cha mwana wake akukhala moyo pakati pa iwo, kuti akawaukitse iwo kuchokera mmandawa ndi mmanda amene ife tilimo, kupita ku dziko limene iye anatilonjeza ife. Chizindikiro cha chiukitsiro. Kuitana atuluke kuchokera ku Igupto wa uzimu ndi Babulo wa uzimu. Akumadziwa, mundilole ine ndinene izi mwakachetechete tsopano kuti inu mugwire izo. Kuchita izo mwakachitidwe komweko kamene iye anachita pachiyambi. Chinthu chomwecho iye akuchita. Kupangitsa khungu maso awo sakhulupirira, kutsegula maso awo khulupirira. Ndipo zindikirani, ndale zikuchita izo kumbali ya luntha, ndale ndi mpingo, ndale ndi mafuko, chilichonse, ndipo mbali inayo yabisidwa kwa iwo, chifukwa cha uzimu. Mulungu anamutenga munthu mmodzi muchipululu, anamuphunzitsa iye, ndipo anamubwezeretsanso iye, ndipo anachitengerako chinthucho, ndipo anawatulutsa anthuwo. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Iye sangathe kusintha dongosolo lake. Iye ndi Mulungu. Iye sadzachita konse ndi gulu. Iye sanachitepo. Iye amachita ndi munthu payekha. Ndipo iye anatero. Ndipo iye adzatero. Ndipo iye analonjeza. Ngakhale mu Malachi 4. Iye akanadzachita izo. Uko nkulondola. Chotero ndi limenelo lonjezo lake. Chimene iye anali. Lonjezo la chimene iye anati iye akanadzachita. Ndipo ndi ife pano. Ndi anthu bwanji wokondwa ife tikuyenera kukhala. Kuwapatsa iwo chizindikiro. Mwa chizindikiro chake cha mawu olonjezedwa. Mawu olonjezedwa. Iye analonjeza kuti iye akanadzachita izo. Ndipo iwo adzabwezeretsa chikhulupiriro cha anthu, mitima ya anthu kubwerera ku chikhulupiriro cha Atate apachiyambi achi Pentekoste. Iye analonjeza kudzachita izo, kuonetsera zizindikiro zake. Ndipo monga izo zinali mmasiku a Sodomu, chomwe chonso izo zidzakhala pa kudza kwa mwana wa munthu. Ndi mtundu wanji wa chizindikiro chimene mipingo inaona ku Sodomu. Kodi mpingo wa luntha unaona chiyani? Alalika awiri. Kodi unatani mpingo wa uzimu wosankhidwa Abrahamu ndi gulu lake? Unaona Mulungu akuonetseredwa muthupi la mnofu, wa munthu, amene amatha kuzindikira mzimu ndi kunena chimene Sara amanene akuseli kwa iye. Monga izo zinali mmasiku a Loti, chomwe chonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Ife tikuona mzimu woyera pakati pathu ukuchita chinthu chomwecho, ukugwira ntchito mu mnofu wa munthu. Ola lake ndi limenelo, mukuona, ife tili pano ndithu abwenzi, ndizo zonse, kutuluka kukuchitika. Koma tsopano zindikirani, iye anachita izo nthawi imeneyo ndi chiyani? Zindikirani. Ndipo muvale kuganiza kwanu kwa uzimu, mzimu woyera ungoyika kumbuyo chipewa chakale chakusayanjanitsika tsopano, ndipo muyang'anitsitse. Mulungu akapanga chiganizo choti apange chilichonse njira imodzi, iye sangathe nkomwe kusintha izo. Munda wa Edeni pamene iye ankafuna kuti amuombole munthu abwerere kuchiyanjano, iye anapanga chigamulo, iwo anali magazi, iwo anayesera maphunziro, iwo ayesera chipembedzo, iwo ayesera chidziko ndi china chilichonse, ndipo izo sizinagwire ntchito nkomwe. Pali malo amodzi okha amene Mulungu ati adzakumane konse ndi munthu amenewo ndi pansi pa magazi okhetsedwa, monga izo zinali mu Edeni, izo sizinasinthe konse. Malo okhawo amene Mulungu amakumana naye mu masiku a Yobu anali pansi pa nkhosa ya nsembe. Malo okhawo amene iye ankakumana mwana naye masiku a Israeli pansi pankhosa ya nsembe monga yana chitira munda wa Edeni pansi pankhosa ya nsembe maloka amene iye akukumana naye lero simu zipembedzo iwo amakangana ndi kudyana pakati pa wina ndi mzake osati muchalichi iwo akuchitabe chinthu chomwecho osati mwalunda iwo osasakanizika koma pansi pa magazi a mwana wa nkhosa wokhulupirira aliyense akhoza kukumana ndi chiyanjano kumene kuli moyo.
In the days of the Exodus, he called
Mulungu anasankha mu masiku akutuluka, iye anayitana lituluke gulu, ndipo kuchokera mu gulu limenelo, ine ndikufuna kuti inu muzindikire china chake, iye anangokhala nawo awiri, amene anapita ku dziko lolonjezedwa.
What did he choose to take him out by politics?
Kodi anasankha chiyani kuti awatulutsire nacho iwo ndale bungwe iye anasankha mneneri wokhala ndi chizindikiro cha uzimu chalawira moto kuti anthuwo asasokonezeke chimene mneneri ananena chinali choonadi ndipo Mulungu anatsika pansi mulawira moto ndipo anadzitsimikizira yekha anaonetsera mawu ake nkulondola uko ndicho chimene iye anabweretsa kutuluka kwake koyamba kutuluka kwake kwachiwiri Mulungu nthawi zonse amayenda muzitatu iye amakhala wangwiro muzitatu inu nonse muone kulalikira kwanga iko nthawi zonse kumakhala ma 3 ndi ma 7 7 ndi kumalizitsa 3 ndi ungwiro wake chikoka choyamba chachiwiri ndi chachitatu ndipo zonse chilichonse mukona kulungamitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera atate mwana mzimu chilichonse mukona zindikirani. Kodi iye anachita chiyani kutuluka koyamba iye anatumiza mneneri wodzodzedwa ndi lawira moto ndipo iye anawayitana anthu atuluke kumeneko kunali kutuluka kwake koyamba ndipo pamene nthawi ya Israeli inatha iye anatumizanso Mulungu mneneri ndi lawira moto Yohana anaona ilo likutsika kuchokera kumwamba ngati nkhunda ndipo iye anati ine ndikupita kwa Mulungu ndipo ine ndikubwerera kwa Mulungu itachitika imfa yake kuyikidwa mmanda ndi chiukitsiro Saulo wa ku Tariso panjira yake wa ku Damasiko anaona lawira moto lomwe lija ndipo iyepo khala mu Hebri wophunzitsidwa bwino mu mawu anati Ambuye inu ndi ndani iye anadziwa kuti anali Ambuye lawira moto lija iye anali mu Hebri anati inu ndi ndani ndipo iye anati ndine Yesu kutuluka kwa chiwiri iye anabwe tsa mneneri wodzodzedwa amene anali mwana wake Mulungu mneneri Mose anati iye akanadzakhala mneneri ndipo anali ndi lawira moto ndipo anachita zizindikiro ndi zodabwitsa ndipo mneneri yemweyo anati kuti aliyense amene akhulupirira mwa ine ntchito zimene ine ndikuchita iyenso adzazichita ndipo apa iye analonjeza chinthu chomwecho mukutuluka mu masiku otsiriza ndipo iye sangathe kusintha izo ndipo mwakutsimikizira kwa sayansi mwaumboni wa mzimu mwantchito za mzimu ife tikuziona izo lero lawira moto lalikulu likuyenda pakati pathu ndi zizindikiro ndi zodabwitsa za chiukitsiro cha Yesu Khristu zikuita na anthu kuchoka kuzachipembedzo kukalowa mukukhalapo kwa Yesu Khristu kukhala moyo kupita ku dziko palibepo chola kuika abwenzi si zimene ine ndikunena ine ndi mbale wanu chabe koma ndi zimene Mulungu akutsimikizira kwa inu chimene chimapanga izo kukhala choonadi lawira moto lomwelo limene iye analigwiritsa ntchito pa awiri enawo iye walibweretsa ilo pakati panu lero ndipo watsimikizira izo mwa sayansi monga inu mukudziwa Life Magazine inalemba izo mwezi watha kumeneko kumene ndangati anali kuno ndipo anandimva ine ndikukamba za izo chinachitika ndi chiyani iyo isanachite izo ine ndikuganiza pafupi aliyense mu mpingo ndi zimenezotu iwo sakudziwa kuti zonsezo ndi chiyani asayansi akuyesetsa kutero aliyense ali nacho chithunzi cha izo chotchedwa mtambo mamayilosi 26 mulitali mmaonekedwa a piramidi angelo 7 anali mmenemo anabweretsanso ndipo anakubweretserani inu mawu a Mulungu pansi pakudzodza iwo akukuwuzani inu maulawa amene inu mukubwera ndi kudzakhalamo malingaliro a uzimu azitola izo pakali pano mwaona ndipo azimvetsa izo
we're going to leave one of these
days. Iko ndi kutuluka. Ife tidzachoka limodzi la masiku awa. Mathokozo akhale kwa Mulungu. Kumbukirani. Ndipo ine nditseka minute chabe. Ine ndili ndima minute 10. Zindikirani. Lawira moto limene linawaitana iwo atuluke. Linawatsogolera iwo wakudziko lolonjezedwa. Pasi pakudzodza kwa mneneri.
A pillar of fire that they could look at.
Lawira moto limene iwo amatha kuliyang'ana. Linawatsogolera iwo wakudziko lolonjezedwa pansi pa mneneri wodzodzedwa ndipo iwo mowilikiza amamukana iye kulondola uko ndithudi tsopano ine ndikudziwa ife tikuyenera kukhala ndi utumiki wa ubatizo ine ndatsala ndi pafupifupi masamba 6 owonjezera apa ine ndikuganiza koma ine ndiyima tsopano mu miniti chabe penyani izo ife tili mukuitana tituluke Tulukani mu babulo anthu anga linatero liwu la mngelo. Kutuluka kwa chiyani chisokonezo. Kodi a Methodist akulondola kapena a Baptist kapena a Katolika, tulukani kwa iwo Mulungu akulondola. Inu mukudziwa bwanji mulolema wa munthu aliyense akhalebodza ndipo anga akhale choonadi. Tulukani kwa iwo. Inu mukudziwa chiyani lawira moto lomwe lija. Mzimu wodzodza womwe uja ukutsogolera kupita ku dziko lolonjezedwa. Zindikirani, unawatsogolera iwo, unawatulutsa iwo, unawatsogolera iwo ku dziko lolonjezedwa Israeli fuko. Ndipo Mulungu yemweyo lawira moto lomwero limene loloka iwo amanena kuti kamera imeneyo pamene inu muwerenga George J. Lese osati ine tsopano. Inu mukakawerenga pamene George J. Lese anapima chithunzi chimenecho, mkulu wa FBI wazodinda zala ndi zitupa, pamenepo pali chonena chake. Ena iwo amati malenzi otsukidwa kawiri, 10,000 anthu ayang'anapo pa icho ndi maso awo omwe. Ife tinayima apa ndipo tinayang'ana pa icho. Inu mukuyang'ana pa icho, si choncho? Iwo anati izo zinali kupidikuka kwa diso. Kodi bambo Lese anati chiyani? Diso la makina la kamera iyi silinga jambule kuwerenga maganizo. Sizinali kupidikuka kwa diso. Izo zili apo lawi la moto lomwero. Kena kwa iwa amati ojabu ino izo zinali kupidikuka. Sobano makamera onse kama mailosi 100 ku Tucson. Miezi 6 izo zisanachitike, ife tinakuza ni inu mwa mzimu oyera, ine ndidzakhala ndikupita kumeneko kukatenga nkhani. Chifukwa zolemba za papiramidi kunjako monga mbale anali nazo muloto, ndipo ine ndinatanthauzira ilo kwa inu. Ndiko kutanthauzira konseko. Tsopano zisisi zonse zakulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu oyera zinafotokozedwa kale. Tsopano tikutolera magawo tsalira izo zimene zinabisidwa mu zisindikizo zisanu ndi ziwiri, osati mipingo isanu ndi iwiri. Zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimaulula zisisizo. Ndipo kenako iye anatsegula chinthu ichi pamwamba, ndipo anapeza thanthwe mmenemo loyera koma linali lisanalembedwepo. Icho chinali chinsinsi kupita ku Tucson kunenera izo zisanachitike. Kaima kumpoto kwa Tucson, mboni zaima pano ndi izo, pamene kuphulika kunabwera, kumene kunagwedeza mapiri kuyambira panthaka pafupifupi. Ndipo panthawi yomweyo mkombero wakuwala akulendewera uko mu mlengalenga, pamene sayansi imajambula zithunzi tsopano, mamayilosi 26 kukwera mwamba pafupifupi kasanu mtunda wachifunga kapena chilichonse chimene chingakhale. Ndipo iwo akulephera ngakhale kuti apeze chimene chinachita izo.
It shall be light.
Kudzakhala kuwala cha munthawi ya madzulo, njira ya kuulemerero inu ndithudi mudzayipeza ngati inu muli osankhidwa. Mbewu imeneyo ikagwera pa nthaka yowuma kapena pa miyala yosidzachita kanthu nkomwe, yolimba mitima ya miyala imene ikufuna kukhala yosiyana. Koma ngati iyo itidzagwere pa nthaka yofewa yabwino ya chikhulupiriro, iyo idzabala mkhristu kubereka zipatso za mzimu. Zindikirani mmene Mulungu amachitira izo. Tsopano iye ali ndi lawi la moto lomwelo limene latsimikiziridwa. Wina wakanati bwanji inu simukupita kukawauza sayansi awo za zimenezo? Inu mukuganiza kuti iwo angakakhulupirire zimenezo? Musaponyere ngale zanu pa nkhumba. Yesu anati tisamatero, ine ndilibe kutsogozedwa kuti ndichite izo, komabe ndikukhala mu mzinda umene iwo akuzifuna izo. Ine ndinaganiza kuti ndipite uko, mzimu oyera unati khala patali, izo si za iwo. Bwerera ndipo kanene kukachisi.
All right. And it shall come to pass.
Chabwino. Ndipo izo zidzachitika. Ngati chimene Yohane na chidzachitika, ndiye kumbukirani ine ndayankhula. Ambuye akuti onani izo zisanachitike. Apo izo zikuchitika. Mvetserani kwa Baibulo. Liwu la Mulungu likuitana kwa inu lero.
Now, I want you to notice.
Tsopano, ine ndikufuna kuti inu muzindikire, lawi la moto lomweli ili likuwatsogolera anthu kenanso wakudziko lolonjezedwa. Zaka chikwi kumene ife tinapeza pansi pakudzodza kwa chisindikizo cha chisanu ndi chimodzichi, izo sizinayambe zaphunzitsidwapo mbuyomu, mmene dziko likuyenera lidzayeretsedwe kwa zaka chikwi, lawi la moto likuwatsogolera iwo wakuzaka chikwi. Ndipo zindikirani, lawi la moto limene linatsogolera Israeli kuchoka kunsinga mukutuluka kumeneko. Lawi la moto pansi pa utsogoleri wa Mulungu. Mulungu anali moto, ndipo lawi la moto limangodzodza mneneri yekha. Dawila moto linalira kuti liime ngati mboni ya kumwamba kuti Mose anaitanidwa atuluke. Inu mukukumbukira Datani, iwo anati chabwino ife tikuyenera tiyambitse bungwe. Mose ukudzitengera iwe mwini zochuluka. Iwe ukumayesetsa kumanena kuti ndiwe woyera yekhayo pakati pathu. Osonkhana onse ambuye ndi woyera. Iwe ukudzitengera bwanji zipa iwe mwini. Atatero Mose anagwa pa nkhope yake ndipo anayamba kulira. Mulungu anati dzipatule wekha kwa iye. Ine ndingotsegula nthaka ndikumumeza iye. Choyimira nzotheka bwanji. Mose anawawuza iwo kuti iye amawawuza iwo zimene Mulungu analata nena. Mulungu amatsimikizira kuti izo ndi choonadi. Ngakhale Miriamu mneneri wa mkazi iye mwini. Ndi Aaroni anamuseka Mose chifukwa chokwatira mkazi wa ku Ethiopia uja kumamuseka iye. Ndipo Mulungu anakwiya kuyankhula motsutsa wa ntchito wake. Kodi iye anachita chiyani? Iye anawayitanira iwo kuchitseko cha kachisi. Ndipo Miriamu komabe anali mneneri wa mkazi. Koma Mose anali woposa mneneri. Woposa mneneri. Iye anati, kodi iwe sukuopa Mulungu? Ngati pakhala mneneri pakati panu, ine Ambuye ndidzayankhula ndiye mumasomphenya ndi kudzidziwitsa ine mwini kwa iye mmaloto. Koma anati, osati Mose, anati, kodi iwe sukuopa Mulungu? Ndipo iye anatsala pang'ono kufa ndi khate miniti imeneyo. Inu mukudziwa izo. Kodi iye sananene kuti Yohane Mʼbatizi? Kodi iwe unapita kunja kukamona mneneri? Inde woposa mneneri. Bwanji, nchifukwa chiyani iye anali woposa mneneri? Iye anali mtumiki wa pangano likasa limene linalumikizitsa timibado tiwiri timeneto pamodzi. Ndipo lero chimene ife tili nacho pakati pathu, mzimu woyera waukulu, ndi choposa mneneri. Iwo ndi Mulungu akuonetseredwa pakati pathu ndi mawu ake kuti atsimikizire izo. Umachita mochuluka kuposa mneneri, kuchulukitsa kasauzande kuposa mmene aneneri amachitira. Eliya, mmodzi wa aneneri akulu ambado, anangopanga zinthu zauzimu zinayizokha mumoyo wake wonse wa zaka 80 zina. Ndipo Elisha ndi magawo awiri anapanga 80. Ndipo ife taona masauzande kuchulukitsa masauzande ndi maso athu omwe kuyang'ana pa mngelo wa Ambuye mulawira moto. Kafukufuku wa sayansi kuzitengera izo kwa dziko kumadziwa kuti iwo adzaweruzidwa ndi ilo. Kodi mwana wangosa uja anachita chiyani? Mngelo uja wa Ambuye amene anali Kristu. Inu mukukhulupirira zimenezo? Yohane oyera 6. Iwo onse anali kumwa madzi awa ndipo amakhala ndi nthawi yapamwamba ndi kumasangalala. Iye anati, ine ndine mkate wa moyo wobwera kuchokera kwa Mulungu kutuluka kumwamba. Ndine thanthwe lija limene linali mchipululu. Iwo anati, tsopano ife tikudziwa ndiwe wa misala. Ndiwe wa misala. Iwe uli ndi mdierekezi pa iwe. Ndiwe munthu wa misala. Uli ndi mdierekezi. Inu mukudziwa anthu amatenga mzimu pa iwo nthawi zina. Iwo amakhala achangu kwambiri achipembedzo. Iwo anati, ndiwe mdierekezi. Iwe uli ndi mdierekezi pa iwe. Ndiwe Msamaria, ndipo iwe uli ndi mdierekezi pa iwe. Anati, ndipo apa iwe sunapitirire ngakhale zaka 50 zakubadwa. Ndipo kuti iwe unamuona Abrahamu? Ine ndikumuona iye akubwerera mbuyo masitepe angapo. Anati, ine ndine amene ine ndine. Abrahamu asanakhale, ine ndine. Umene unali moto oyaka, lawila moto lija pa chitsamba. Pamene iye anafa ndipo nauka pa tsiku lachitatu, ndipo Saulo anakumana naye pa njira uko, iye anali atabwelera kulawira moto lija. Anati, ine ndinachokera kwa Mulungu, ndipo ine ndikupita kwa Mulungu. Pamene Petro anali mundende, lawira moto lija linadzalowa, linatsegula zitseko, ndipo linamutulutsira iye panja, uko nkulondola. Kodi lawira moto lija linawatsogolera iwo kuti? Tsopano kumbukirani, Mose sanali lawira moto. Iye anali mtsogoleri wodzodzedwa pansi pa lawira moto limenelo. Ndipo lawira moto linkangotsimikizira uthenga wake ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo lawira moto lija linawatsogolera iwo wakudziko limene Mulungu anawalonjeza iwo, kumene iye mwini akanadzasandulika thupi pakati pawo tsiku lina. Nkulondola uko? Kodi iwo anachita chiyani? Amang'ung'udza ndi kulalata ndi china chilichonse kuti aonetsere kuti izo zinali pansi pa magazi a mwana wankhosa wamba. Koma nthawi ino, ulemerero kwa Mulungu. Lawi limene ife tikuliona pakati pathu. Lawira moto lidzatitsogolera ife ku zaka chikwi. Kumene iye atadzabwerere kwa anthu ake, mulamuliro wa zaka chikwi zopambana zija kukadzachitika kutuluka uku. Kumene ife titi tidzakakhale mwa muyaya ndi iye. Iye nthawi zonse amakhala ndi mawu a Atate. Nthawi zonse amatsimikizira kuti iwo ndi olondola. Ife tili mukutuluka. Ndipo tikunyamuka, ndipo tizimitsa matepiwo mkampindi.
Oh, my friends. My brothers, both present and
anzanga, abale anga, onse amene muli pano, ndi amene mudzamvere matepi, mundilole ine ngati mbale wanu ndi nzika ya ufumu wa Mulungu. Tulukani, mukutuluka uku, pakuti onse amene atsalira mbuyo adzakhala ndi chilemba cha chilombo. Tulukani mu Babiloni, tulukani mu chisokonezo ichi, tulukani mu zochitika izi, ndipo katumikireni Mulungu wa moyo. Mulole mngelo wa mkulu uyu wa pangano, Yesu Kristu, mumaonekedwe a Mulungu, sana chiyese kukhala cholanda koma anadzakhala wofanana ndi Mulungu. Tsopano iye ndi lawira moto, mumaonekedwe omwewa amene iye anali kumbuyo uko. Akubweretsa kutuluka kwa yamba kuja, akubweretsa kutuluka kwa chiwiri, ndipo pano iye ali ndi kutuluka kwa chitatu. Kutuluka kwa yamba, kodi iye anachita chiyanu. Iye anawatulutsa iwo mdziko la chilengedwe kupita ku dziko la chilengedwe. Kutuluka kwa chiwiri, iye anawatulutsa iwo kuchoka kuchikhalidwe cha uzimu kupita mu ubatizo wa uzimu wa mzimu woyera. Tsopano iye akuwabweretsa iwo kuchokera ku ubatizo wa uzimu wa mzimu woyera kubwerera ndithudi mu dziko la muyaya la zaka chikwi ndi tsogolo lalikulu. Lawili la moto lomwelo mwakachitidwe kodzodzedwa komweko, Mulungu yemweyo akuchita zinthu zomwezo, ndipo mawu omwewo analengeza koyamba kuja, analengeza kwa chiwiri, mawu omwewo analengeza kwa chiwiri kuja, alengezanso kwa chitatu. Ndipo pano ife tikuwaona iwo pakati pathu. Tulukani! Tulukani mu chisokonezo ichi. Bwerani kwa Mulungu wa moyo. Bwerani ku mawu. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo tsopano iye ali mu thupi lathu, akukhala pakati pathu. Tulukani ndipo dzatumikireni Mulungu wa moyo. Pamene ife tikuyera mitsa mitu yathu.
Heads bowed.
Ndi mitu yanu yowera mitsidwa, kuchokera pansi pa solo yanu, kuchokera pansi pa zonse zimene zili mwa inu. Kodi inu ndiololera kukumbukira ku, kodi inu ndiokonzeka kuti musiye zinthu zonse za mdziko ndi kukhalira moyo Mulungu. Tsopano, ngati inu simukutanthauza izi, inu musakachite izo. Koma ngati inu mukutanthauza izi, ndi mtima wanu wonse kuti inu tsopano mwakhutitsidwa. Monga Yesu ananena pa mapeto a utumiki wake, tsopano kodi inu mukukhulupirira? Kodi inu mwakhutitsidwa kuti zinthu izi ndi zoona, zotsimikiziridwa ndi Mulungu? Ndipo kuti ife tili ku mapeto a nthawi, ndipo ndithudi inu mukufuna kuti mubwere kwa Khristu tsopano? Bwerani mukutuluka uku, kwakuitana atuluke mukusanjanitsika zachipembedzo, malingaliro ndi zinthu za mdziko. Ndipo inu mukufuna kudzipereka ndi mtima wonse kwa iye, ndi kutuluka mukutuluka kwa dziko lodala lolonjezedwa. Kodi inu mungakweze manja anu pamene ife tikupemphera? Kodi inu mukutsimikizadi kuti inu mukufuna kutuluka aliyense? Atate akumwamba, iwo amene akweza manja awo mmwamba, aloleni iwo atuluke tsopano Ambuye. Mulole mzimu woyera palonjezo la mawu, mulole mzimu woyera uyendelele mmitima mwawo. Kuchoka pa osonkhana athu panali pafupifupi manja 20 ine ndikuganiza, Atate, amene akhutitsidwa ndipo akudziwa kuti izo ndi zoona, ndipo iwo akufuna kutuluka. Ngati pakanakhala mu masiku akutuluka kwa Israeli mwa anthu mamiliyoni awiri ndi theka, awiri okha anakafika ku dzikolo. Mumasiku a Yesu Kristu, kunali pafupi fupi 120 amene anakwanitsa.
And now in the days of the ending of the world,
ndipo tsopano mumasiku akutha kwa dziko inu munati kwalala ndilo chipata ndipo njirayo ndiyo papatiza ndipo koma ochepa kumeneko adzakhala amene adzaipeze iyo koma yotakata ndi njira yopita kuchionongeko ndipo ambiri adzakalowa mawu amenewo sangalephere iwo ndi anu tsopano ine ndikuwapempherera iwo ambuye ine ndikupemphera kuti inu mutero ola lino mwa mzimu wanu woyera muvinire mitima imeneyo chotsani zinthu zonse za mdziko muvinire makutu awo kuti iwo akhoze kumva bwinobwino liwu la mulungu likuitana kudzera mu mawu ake ndi kudzera mukuwala kwa tsikuli ndipo mupereke ambuye kuti maso awo atseguke kuti iwo akathe kuona ulemerero wa mulungu mu ola lotsekera lino inu munati onse amene atate andipatsa ine adzadza ndipo ine ndidzawadzutsa iwo pa tsiku lotsiriza ambuye mwina mwake pali ambiri pano amene sakumvetsabe ine ndikupemphera kuti inu muchite nawo iwo ndipo muwalole iwo akhale ndi mwayi wina ambuye kuti iwo akathe kumvetsa kuti akakumveni inu mukuyankhula kudzera mu mawu anu mukudzitsimikizira nokha ndipo kenako mutiyankhule ife muli ula uzimu ndipo kenako ndikutanthauzira kuti tikathe kuona ntchito zanu zazikulu zikuwatsimikizira iwo kuti ndiwoona mogwirizana ndi Baibulo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mutikhululukire ife machimo athu tsopano ndipo pamene ine ndikuziyika ndekha pa mawu awa Mulungu ine ndikuganiza kuti basi sabata lapitalo ine ndinadzigoneka ndekha pa munthu wakufa pansi kuno ine ndinaona mzimu woyera waukulu kumubweretsa iye kumoyo maso ake anatembenukira kuseli kwa mutu wake atagona atafa basi apang'ono mawu ochepa oyitanira dzina lanu ine ndinamuona iye akukhala moyo lero iye ali pano wamoyo apobe Lord, ambuye ndinu Mulungu yemweyo amene pamene Paulo anadzigonetsa yekha pa mnyamata uja akumumvetsera iye akulalika motalika munthu uja yemwe anagwa kuchokera pa zenera ndinu Mulungu yemweyo amene akhoza kubwezeretsa moyo ife tikukuthokozani inu Atate mulole wosakhulupirira akhoza kusakhulupirira koma ife tikukhulupirira ambuye inu mwadzitsimikizira nokha kwa ife tsopano mulole kusinkhasinkha kwa mtima wanga ndi maganizo amalingaliro anga mphamvu zanga ndi zonse zisungunukire mu mawu awa ndipo mulole mawu ndi ine pamodzi ambuye ndi anthu tiyende molunjika kupita ku ufumu wa mulungu perekaniza ambuye khululukirani machimo athu muchilitse matenda athu ndipo mutipanga ife nthumwi za ufumu wanu ndipo tsopano pamene awazibwera ambuye ndipo dziwe likutsegulidwa madzi akonzeka ndipo batizo ukhala ukuyambika mu maminiti pang'ono ife tikukumbukira pamene uthenga omwe unalalikidwa baibulo linati onse amene anakhulupirira anabatizidwa pano pali mipango yayikidwa apa ambuye imene ine ndikuyidalitsa mu dzina la Yesu Khristu kwa machiritso a odwala kenako pamene misonkhano yathu imakhala yayitali yokokedwa pakuti nthawi yatha ife tikuyenera kulowetsamo mawu pamene tikadali ndi nthaka yoti tiyikemo iwo pakuti chisanu chozizira chikubwera ife tikuziona izo masamba akugwa ndipo ife tikudziwa kuti chisanu chayandikira ife tikuyenera kutipulira pamwamba ndi kukwirira mbeuzo chotelo ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti inu muyankhule ndi mtima uliwonse ndipo Baibulo linati onse amene anakhulupirira anabatizidwa ndipo ambuye ngati pali ambiri tsopano pano amene akhulupirira ndipo sanabatizidwepo mu dzina la mwana wanu wokondedwa Yesu mulole iwo abwere mmawa uno mokoma ndi modzichepetsa ndipo akulapa tchimo lawo ndipo akufa ku zinthu za mdziko kuti akakwiriridwe kuti akatenge dzina la Yesu Khristu kuti akakhale mwa umulungu kuyambira pano mpakana mwakuthandizidwa ndi mzimu woyera ife tikuwapereka iwo kwa inu tsopano ambuye pacholinga ichi mu dzina la Yesu Khristu amen. Tsopano ife tikupereka msonkhano kwa mbale Nevo ndi chilichonse chimene iye ali nacho kuti anene pamene tikukonzekera utumiki wa ubatizo ndipo usiku uno pa 7:30 ambuye akalola ine ndikufuna kuti ndidzajambule uthenga wina uwu Mulungu akudalitseni inu kufikira nthawi imeneyo.